Ebyabalevi essuula esooka. Awo Mukama n'akoowoola Musa n'ayogera naye muweema ey'okusisinkanirangamu ng'agamba nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti, omuntu yenna ku mmwe bw'awangayo ekitone eri Mukama, munaakiwangayo okukiggya ku nsolo, ku nte ne ku mbuzi. Oba ng'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa ku nte, anaawangayo nnume eteriiko bulema. Anaagiweerangayo ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu, alyoke akkirizibwenga mu maaso ga Mukama. Era anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'ekiweebwayo ekyokebwa, awo eneemukkiririzibwanga okumutangirira. Awo anattiranga ente mu maaso ga Mukama, n'abaana ba Alooni, bakabona, banaaleetanga omusaayi era banaamansiranga omusaayi ku kyoto enjuyi zonna ekiri mu mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo anaabaaganga ekiweebwayo ekyokebwa era anaakisalangamu ebitundu byakyo. Awo abaana ba Alooni kabona banaateekanga omuliro ku kyoto ne batindiikira enku ku muliro. Awo abaana ba Alooni bakabona banaateekateekanga ebifi, omutwe n'amasavu ku nku eziri ku muliro oguli ku kyoto, naye ebyenda byayo n'amagulu gaayo anaabinaazanga n'amazzi. Awo kabona anaayokeranga byonna ku kyoto okuba ekiweebwayo ekyokebwa, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama. Era obanga awaayo ku kisibo, kwe kugamba nti ku ndiga oba ku mbuzi okuba ekiweebwayo ekyokebwa, anaawangayo ennume eteriiko bulema. Era anaagittiranga ku luuyi olw'ekyoto olw'obukiiko bwa kkono mu maaso ga Mukama, n'abaana ba Alooni bakabona banaamansiranga omusaayi gwayo ku kyoto enjuyi zonna. Awo anaagisalangamu ebifi byayo awamu n'omutwe gwayo n'amasavu gaayo. Awo kabona anaabiteekateekanga ku nku eziri ku muliro oguli ku kyoto, naye ebyenda n'amagulu anaabinaazanga n'amazzi. Awo kabona anaawangayo yonna anaagyokeranga ku kyoto ky'ekiweebwayo ekyokebwa, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama. Era obanga awaayo eri Mukama ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennyonyi, anaawangayo bukamukuukulu oba amayiba amato. Awo kabona anaakaleetanga eri ekyoto n'akanyoola omutwe n'agumenyako n'akookera ku kyoto, n'omusaayi gwako gunaatonnyeranga ku mabbali g'ekyoto. Awo anajjangamu ekisakiro kyako awamu n'empitambi yaakyo n'akisuula ku mabbali g'ekyoto ku luuyi olw'ebuvanjuba mu kifo ky'evvu, era n'akayuzanga n'ebiwaawaatiro byako, takasalangamu. Awo kabona anaakookeranga ku kyoto ku nku eziri ku muliro ky'ekiweebwayo ekyokebwa, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama. Essuula ey'okubiri. Era omuntu yenna bw'awangayo ekitone eky'obutta obuweebwayo eri Mukama, ekitone kye kinaabanga kya butta bulungi, era anaabufukangako amafuta n'abuteekako omugavu. Awo anaakireeteranga abaana ba Alooni bakabona, naye anaakiggyangamu olubatu lwe olw'obutta obulungi bwakyo n'olw'amafuta gaakyo awamu n'omugavu gwakyo gwonna. Awo kabona anaabwokyanga okuba ekijjukizo kyakyo ku kyoto, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama. N'ekyo ekifikkawo ku kiweebwayo eky'obutta kinaabanga kya Alooni n'abaana be. Ky'ekintu ekitukuvu ennyo ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro. Era bw'owangayo ekitone eky'obutta obuweebwayo obwokeddwa mu kabiga, kinaabanga emigaati egitazimbulukuswa egy'obutta obulungi obutabuddwamu amafuta, oba egy'empeweera egitazimbulukuswa egisiigibwako amafuta. Era obanga owaayo ekitone eky'obutta eky'omukikalango, kinaabanga kya butta bulungi obutazimbulukuswa obutabuddwamu amafuta. Onookyawulangamu ebitundu obufukeko amafuta, ky'ekiweebwayo eky'obutta. Era obanga owaayo ekitone eky'obutta eky'omukikalango, kinaakolebwanga n'obutta obulungi wamu n'amafuta. Awo onooleetanga ekiweebwayo eky'obutta ekikolebwa n'ebyo eri Mukama. Awo kinaaleeterwanga kabona, naye anaakitwalanga eri ekyoto. Awo kabona anaalobolanga ku kiweebwayo eky'obutta ekijjukizo kyakyo, anaakyokeranga ku kyoto ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama. N'ekyo ekinaafikkangawo ku kiweebwayo eky'obutta kinaabanga kya Aaroni n'abaana be, kye kintu ekitukuva ennyo ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro. Tewabangawo kiweebwayo kya butta kye munaawangayo eri Mukama ekikolebwa n'ekizimbulukusa, kubanga temwokyanga ekizimbulukusa kyonna newaakubadde omubisi gw'enjuki gwonna okuba ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Ebyo mubinaabiwangayo eri Mukama okuba ekitone eky'ebibereberye, naye tebirinnyisibwanga ku kyoto okuba evvumbe eddungi. Era buli kitone eky'obutta bw'onoowangayo onookirungangamu omunnyo. So tokkirizanga ky'owaayo eky'obutta okubulwa omunnyo ogw'endagaano ya Katonda wo. Awamu n'ebitone byo byonna onoowangayo omunnyo. Era obanga owaayo ekiweebwayo eky'obutta eky'ebibereberye eri Mukama, onoowangayo okuba ekiweebwayo eky'obutta eky'ebibereberye ebyo eŋŋaano ng'ekyali ku birimba eyokebwa n'omuliro, eŋŋaano embetentere ku birimba ebibisi. Awo onoogifukangako amafuta era onoogiteekangako omugavu. Ekyo ky'ekiweebwayo eky'obutta. Era kabona anaayokyanga ekijjukizo kyakyo, ekitundu ky'eŋŋaano yaakyo embetente n'ekitundu ky'amafuta gaakyo wamu n'omugavu gwakyo gwonna, ky'ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Essuula ey'okusatu. Era obanga awaayo saddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, bw'anaawangayo ku nte oba nnume oba nkazi, anaawangayo eteriiko bulema mu maaso ga Mukama. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gwayo gy'awaayo, n'agitira ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo abaana ba Aaroni bakabona banaamansiranga omusaayi ku kyoto enjuuyi zonna, era anaawangayo ku saddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, amasavu agabika ku byenda n'amasavu gonna agali ku byenda, n'ensigo zombi n'amasavu agaziriko agaliraana ekiwato, n'ekisenge ekiri ku kibumba awamu n'ensigo anaabijjangako. Awo abaana ba Aaroni banaagookeranga ku kyoto ku kiweebwayo ekyokebwa ekiri ku nku eziri ku muliro, kye kiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama. Era obanga awaayo saddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama ku mbuzi oba nnume oba nkazi, anaagiwangayo nga teriiko bulema. Bw'anaawangayo omwana gw'endiga okuba ekitone kye, anaaguweerangayo mu maaso ga Mukama. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'ekitone kye n'agittiranga mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo abaana ba Aaroni banaamansiranga omusaayi gwayo ku kyoto enjuuyi zonna. Era anaawangayo ku saddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, amasavu gaayo, omukira ogwa ssava omulamba anaagusaliranga kumpi n'omugongo, n'amasavu agabika ku byenda n'amasavu gonna agali ku byenda, n'ensigo zombi n'amasavu agaziriko agaliraana ekiwato, n'ekisenge ekiri ku kibumba awamu n'ensigo anaabijjangako. Awo kabona anaagookeranga ku kyoto ekyokulya eky'ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Era obanga awaayo embuzi anaagiweerangayo mu maaso ga Mukama. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gwayo n'agitira mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo abaana ba Aaroni banaamansiranga omusaayi gwayo ku kyoto enjuuyi zonna. Awo anaawangayo ku yo ekitone kye ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, amasavu agabika ku byenda n'amasavu gonna agali ku byenda, n'ensigo zombi n'amasavu agaziriko agaliraana ekiwato, n'ekisenge ekiri ku kibumba awamu n'ensigo anaabijjangako. Awo kabona anaabyokeranga ku kyoto ky'ekyokulya eky'ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro olw'evvumbe eddungi, amasavu gonna ga Mukama. Lino linaabanga etteeka eritajjulukuka emirembe gyammwe gyonna mu nnyumba zammwe zonna, obutalyanga ku masavu newaakubadde omusaayi. Essuula ey'okuna. Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, "Buulira abaana ba Isirayiri ng'oyogera nti, omuntu yenna bw'anaayonoonanga nga tamanyiridde mu kigambo kyonna ku ebyo Mukama by'alagira obutabikolanga, n'amala akola kyonna ku ebyo, kabona eyafukibwako amafuta bw'anaayonoonanga n'okuleeta n'aleetera abantu omusango, awo awengayo olw'ekibi kye ky'ayonoonye, ente ennume envubuka eteriiko bulema eri Mukama okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Awo anaaleetanga ente eri omulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu mu maaso ga Mukama. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'ente n'attira ente mu maaso ga Mukama. Awo kabona yafukibwako amafuta anaatolanga ku musaayi gw'ente n'aguleeta eri eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo kabona anannyikanga engalo ye mu musaayi n'amansira ku musaayi emirundi 7 mu maaso ga Mukama mu maaso g'eggigi ly'awatukuvu. Awo kabona anaasiiganga ku musaayi ku mayembe g'ekyoto eky'okwoterezangako ebyakaloosa mu maaso ga Mukama ekiri muweema ey'okusisinkanirangamu. N'omusaayi gwonna ogw'ente anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto ekiweerwako ebyokebwa ekiri ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. N'amasavu gonna ag'ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi anaagijjangako amasavu agabika ku byenda, n'amasavu gonna agali ku byenda, n'ensigo zombi, n'amasavu agaziriko, agaliraana ekiwato, n'ekisenge ekiri ku kibumba, awamu n'ensigo anaabijjangako, nga bwe gaggyibwa ku nte ya ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo kabona anaabyokeranga ku kyoto ekiweerwako ebyokebwa. N'eddiba ly'ente, n'ennyama yaayo yonna, wamu n'omutwe gwayo, n'amagulu gaayo, n'ebyenda byayo, n'obusa bwayo. Ente yonna anaagitwalanga ebweru w'olusiisira eri ekifo ekirongoofu, evvuwe erifukwa, agyokyenga n'omuliro ku nku. Evvuwe erifukwa, eyo gy'eneeyokerwanga. Era obanga ekibiina kyonna ekya Isirayiri kinaasobyanga, ekigambo ne kikwekebwa mu maaso g'ekibiina, era nga bakoze ekigambo kyonna ku ebyo Mukama bye yalagira obutabikolanga, era nga bazizza omusango, ekibi kye boonoonye bwe kinaamanyibwanga, awo ekibiina kinaawangayo ente ennume envubuka okuba ekiweebwayo olw'ekibi, ne bagireetanga mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo abakadde b'ekibiina banaateekanga engalo zaabwe ku mutwe gw'ente mu maaso ga Mukama, ne battira ente mu maaso ga Mukama. Awo kabona eyafukibwako amafuta anaaleetanga ku musaayi gw'ente eri eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo kabona anannyikanga engalo ye mu musaayi n'agumansira emirundi 7 mu maaso ga Mukama mu maaso g'eggigi. Awo anaasiiganga ku musaayi ku mayembe g'ekyoto ekiri mu maaso ga Mukama ekiri mu weema ey'okusisinkanirangamu. N'omusaayi gwonna anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto ekiweerwako ebyokebwa ekiri ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. N'amasavu gaayo gonna anaagagijjangako n'agookera ku kyoto. Bw'atyo bw'anaakolanga ente nga bwe yakola ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi, bw'atyo bw'anaakolanga eno. Ne kabona anaabatangiriranga bo ne basonyiyibwa. Awo anaatwalanga ente ebweru w'olusiisira n'agyokya nga bwe yayokya ente ey'olubereberye, ky'ekiweebwayo olw'ekibi olw'ekibiina. Omukulu yenna bw'ayonoonanga n'akolanga tamanyiridde ekigambo kyonna kyonna ku ebyo byonna Mukama Katonda we bye yalagira obutabikolanga, era ng'azizza omusango. Ekibi ky'ayonoonye bw'anaakitegeezebwanga, anaaleetanga embuzi okuba ekitone kye, ennume eteriiko bulema. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'embuzi n'agittira mu kifo mwe battira ekiweebwayo ekyokebwa mu maaso ga Mukama, ky'ekiweebwayo olw'ekibi. Awo kabona anaatoolanga n'engalo ye ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'ekibi n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto ekiweerwako ebyokebwa, n'omusaayi gwayo anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto ekiweerwako ebyokebwa. N'amasavu gaayo gonna anaagookeranga ku kyoto ng'amasavu aga ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo kabona anaamutangiriranga olw'ekibi kye, naye anaasonyiyibwanga. Era obanga omuntu yenna ku bantu ab'omu nsi ayonoona nga tamanyiridde ng'akola ekigambo kyonna ku ebyo Mukama bye yalagira obutabikolanga, era ng'azizza omusango, ekibi kye ky'ayonoonye bw'anaakitegeezebwanga, awo anaaleetanga embuzi okuba ekitone kye, enkazi eteriiko bulema, olw'ekibi ky'ayonoonye. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'ekiweebwayo olw'ekibi n'attira ekiweebwayo olw'ekibi mu kifo eky'ekiweebwayo ekyokebwa. Awo kabona anaatoolanga n'engalo ye ku musaayi gwayo n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto ekiweerwako ebyokebwa, n'omusaayi gwayo gwonna anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto. N'amasavu gaayo gonna anaagagyangako ng'amasavu bwe gaggyibwa ku ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo kabona anaagookeranga ku kyoto okuba evvumbe eddungi eri Mukama, era kabona anaamutangiriranga, naye anaasonyiyibwanga. Era obanga aleeta omwana gw'endiga okuguwaayo okuba ekiweebwayo olw'ekibi analeta ngenka zeteriko bulema. Awanate kangengalo ze kumtuwe guwechiwe wayo lwechibi, na ajita okubechiwe wayo lwechibi, mchifo mbatile chwe wayo chokebwa. Awo, kabona anatola ngalo ye kumusayo guwechiwe wayo lwechibi, na aguteka kumayembe gechoto echwe wako ebyokebwa, na umusayo guwayo gwonna anagu iwanga kuntobo yechoto. Na masabu gayo gonna anagajjangako nga masabu g'omwana gw'endiga bwe gajjibwa ku saddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo kabona anaabyokeranga ku kyoto ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro. Awo kabona anaamutangiriranga olw'ekibi ky'ayonoonye naye anaasonyiyibwanga. Essuula ey'okutaano. Era obanga omuntu yenna ayonoona ng'awulira eddoboozi ery'okulayiza, obanga mujulirwa, obanga yalaba, obanga yamanya, bw'ataakyogerenga, kale anaabangako obubi bwe. Era obanga omuntu yenna akoma ku kintu ekitali kirongoofu, oba mulambo gw'ensolo ey'omu nsiko eteri nnongoofu, oba mulambo gw'ensolo ey'omu nnyumba eteri nnongoofu, oba mulambo gw'ebyewalula ebitali birongoofu, naye ng'akwekeddwa n'aba atali mulongoofu, kale ng'aliko omusango. Era obanga akoma ku butali bulongoofu bw'omuntu bwonna bwonna obumufuula atali mulongoofu, naye ng'akwekeddwa, bw'anaakimanyanga, kale ng'aliko omusango. Era obanga omuntu yenna alayira mangu n'emimwa gye okukola obubi oba okukola obulungi, ekintu kyonna omuntu ky'anaayogeranga amangu n'ekirayiro, naye ng'akwekeddwa, bw'anaakimanyanga, kale ng'aliko omusango mu kimu ku bigambo ebyo. Awo olulituuka bw'anaabangako omusango mu kimu ku ebyo, kale anaayatulanga ekigambo kye yayonoona. Awo anaaleetanga ekyo ky'awaayo olw'omusango eri Mukama olw'ekibi ky'ayonoonye. Enkazi ey'omu kisibo, omwana gw'endiga oba mbuzi, okuba ekiweebwayo olw'ekibi, ne kabona anaamutangiriranga olw'ekibi kye. Era obanga ebintu bye bitono n'okuyinza n'atayinza mwana gwa ndiga, kale anaaleetanga eri Mukama okuba ekyo ky'awaayo olw'omusango lw'ekigambo ky'ayonoonye, bukamukuukulu bubiri oba amayiba amata abiri. Akamu ka kiweebwayo kya kibi, akookubiri ka kiweebwayo ekyokebwa. Awo anaabuleetanga eri kabona, naye anaasookanga okuwaayo
ak'ekiweebwayo olw'ekibi,
n'anyoola omutwe gwako ku bulago bwako naye n'atakasalamu. Awo anaamansiranga ku musaayi gw'ekiweebwayo olw'ekibi ku mabbali g'ekyoto, n'omusaayi gwonna ogusigaddewo gunaatonnyezebwanga ku ntobo y'ekyoto ky'ekiweebwayo olw'ekibi. Era anaawangayo ak'okubiri okuba ekiweebwayo ekyokebwa ng'ekiragiro bwe kiri. Ne kabona anaamutangiriranga olw'ekibi ky'ayonoonye, naye anaasonyiyibwanga. Naye obanga ebintu bye bitono n'okuyinza n'atayinza bukamukuukulu bubiri, newaakubadde amayiba amato abiri, kale anaaleetanga okuba ekitone kye olw'ekigambo ky'ayonoonye, ekitundu eky'ekkumi ekya efa y'obutto obulungi, okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Tateekangako mafuta, so tateekangako mugavu, kubanga ky'ekiweebwayo olw'ekibi. Awo anaabuleetanga eri kabona, kabona n'abutoolako olubatu lwe okuba ekijjukizo kyabwo, n'abwokera ku kyoto ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro, ky'ekiweebwayo olw'ekibi. Ne kabona anaamutangiriranga olw'ekibi ky'ayonoonye mu bigambo ebyo byonna, naye anaasonyiyibwanga. N'ekitundu ekinaafikkangawo kinaabanga kya kabona ng'ekiweebwayo eky'obutta. Mukama n'agamba Musa nti, omuntu yenna bw'asobyanga n'ayonoona nga tamanyiridde mu bigambo ebitukuvu ebya Mukama, kale anaaleetanga eri Mukama ekyo ky'awaayo olw'omusango, endiga ennume eteriiko obulema ey'omu kisibo, nga bw'onoosaliranga ffeeza mu sekeri, nga sekeri ey'omuwatukuvu bw'eri, okuba ekiweebwayo olw'omusango. Era anaagattanga olw'ekigambo ky'asobezza mu kigambo ekitukuvu, era anaakyongerangako ekitundu eky'ekkumi n'akiwa kabona, ne kabona anaamutangiriranga n'endiga ennume ey'ekiweebwayo olw'omusango, naye anaasonyiyibwanga. Era omuntu yenna bw'anaayonoonanga ng'akola ekigambo kyonna ku ebyo Mukama by'alagira obutabikolanga, newaakubadde nga yali takimanyi, naye ng'aliko omusango, era anaabangako obubi bwe. Awo anaatoolanga endiga ennume eteriiko obulema ng'agiggya mu ndiga ze, nga bw'onoosalanga okuba ekiweebwayo olw'omusango, n'agireeta eri kabona, ne kabona anaamutangira ngolwe ekigambo kiyasobya ngatamanyiridde n'atakitegeera naye anaasonyiyibwanga. Kyekiweebwayo olw'omusango mazima ng'aliko omusango mu maaso ga Mukama. Essula ey'omukaaga. Mukama n'agamba Musa nti, omuntu yenna bw'ayonoonanga n'asobya ku Mukama n'alyaza amaanya muliraanwa we mu bigambo eby'okuteresa oba mu by'okulamulagana oba mu by'okunyaga oba bw'abanga ajoze muliraanwa we oba bw'abanga azudde ekyazaawa n'akiryaza amaanya n'alayira eby'obulimba mu kigambo kyonna ku ebyo byonna omuntu kyakola ng'ayonoona bw'atyo, kale olunaatuukanga bw'abanga ayonoonye era ng'aliko omusango anazzangayo ekyo kye yanyaga oba kye yafuna olw'okujooga oba ekyateresebwa kye baamukwasa oba ekyazaawa kye yazuula oba ekintu kyonna kye yalayirira ng'alimba. Anaakizzangayo kyonna era anaakyongerangako ekitundu kyakyo ekyokutaano. Nannyini kyo gw'alikiwa ku lunaku lw'alirabika ng'aliko omusango. Era anaaleetanga ekyo ky'awaayo olw'omusango eri Mukama, endiga ennume eteriiko bulema ey'omu kisibo, nga bw'onoosalanga okuba ekiweebwayo olw'omusango eri kabona. Ne kabona anaamutangiriranga mu maaso ga Mukama, naye anaasonyiyibwanga mu bigambo byonna bye yali akoze ebimuleetako omusango. Mukama n'agamba Musa nti, lagira Alooni n'abaana be nti lino ly'etteeka ery'ekiweebwayo ekyokebwa. Ekiweebwayo ekyokebwa kinaabanga ku nku zaakyo ku kyoto, kinaasulangako okukeesa obudde, era omuliro gw'omu kyoto gunaakumibwanga omwo obutazikiranga. Era kabona anaayambalanga ekyambalo kye ekya bafuta ne seruwale ye eya bafuta anaagyambalanga ku mbiri gwe. Kale anaasitulanga evvu erivudde mu kiweebwayo ekyokebwa omuliro kye gwokezza ku kyoto, era anaaliteekanga ku mabbali g'ekyoto. Awo anaayambulanga ebyambalo bye n'ayambala ebyambalo ebirala n'atwala evvu ebweru w'olusiisira eri ekifo ekirongoofu, era omuliro oguli ku kyoto gunaakumibwanga omwo obutazikiranga. Era kabona anaayokerangako enku buli nkya, era anaakiteekerateekerangako ekiweebwayo ekyokebwa, era anaakyokerangako amasavu ag'ebiweebwayo olw'emirembe. Omuliro gunaakumibwanga mu kyoto lutata, teguzikiranga. Era lino lyetteeka ery'ekiweebwayo eky'obutta. Abaana ba Alooni banaakiweerangayo mu maaso ga Mukama mu maaso g'ekyoto, era anaakitoolangako olubatu lwe ku butta obulungi obw'ekiweebwayo eky'obutta ne ku mafuta gaakyo n'omugavu gwonna oguli ku kiweebwayo eky'obutta, n'akyokera ku kyoto okuba evvumbe eddungi okuba ekijjukizo kyakyo eri Mukama. N'ekyo ekinaafikkangawo Alooni n'abaana be banaakiryanga, kinaaliirwanga awatali kizimbulukusa mu kifo ekitukuvu mu luggya lw'eweema ey'okusisinkanirangamu mwe banaakiriiranga. Tekyokebwanga n'ekizimbulukusa. Nkibawadde okuba omugabo gwabwe ku byange ebiweebwayo ebikolebwa n'omuliro, kye kitukuvu ennyo ng'ekiweebwayo olw'ekibi era ng'ekiweebwayo olw'omusango. Buli musajja ku baana ba Alooni banaakiryangako okuba ebbanja ennaku zonna mu mirembe gyammwe gyonna ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro. Buli anaabikomangako anaabanga mutukuvu. Mukama n'agamba Musa nti, kino kye kitone kya Alooni n'abaana be kye banaawangayo eri Mukama ku lunaku lwalifukirwako amafuta. Ekitundu eky'ekkumi ekya efa y'obutta obulungi okuba ekiweebwayo eky'obutta ennaku zonna, ekitundu kyabwo enkya n'ekitundu kyabwo akawungeezi. Ku kikalango kwe bunaafumbirwanga n'amafuta bwe bumalanga okunnyikira n'olyoka obuyingiza, onoowangayo ekiweebwayo eky'obutta mu bitole ebyokye okuba evvumbe eddungi eri Mukama. Era kabona eyafukibwako amafuta anaabanga mu kifo kye ow'okubaana be y'anaakiwangayo, kinaayokebwanga kyonna eri Mukama olw'etteeka eritalijjulukuka ennaku zonna. Era buli ekiweebwayo eky'obutta ekya kabona kinaayokebwanga kyonna, tekiriibwanga. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni n'abaana be nti, lino ly'etteeka ery'ekiweebwayo olw'ekibi. Mu kifo ekiweebwayo ekyokebwa mwe kittirwa n'ekiweebwayo olw'ekibi mwe kinattirwanga mu maaso ga Mukama kye kitukuvu ennyo. Kabona akiwaayo olw'ekibi y'anaakiryanga. Kinaaliirwanga mu kifo ekitukuvu mu luggya lw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Buli ekinaakomanga ku nnyama yaakyo kinaabanga kitukuvu. Era bwe kunaamansirwanga ku musaayi gwakyo ku kyambalo kyonna, onooyolezanga ekyo ekimansiddwako mu kifo ekitukuvu. Naye ekintu ekibumbe mwe kifumbirwa kinaayasibwanga. Era oba nga kifumbiddwa mu kintu eky'ekikomo, kinaasiimuulwanga era kinaayozebwanga n'amazzi. Buli musajja ku bakabona anaakiryangako ky'ekitukuvu ennyo. So tewabanga kiweebwayo lwa kibi kye batoolako ku musaayi gwakyo ne baguyingiza mu weema ey'okusisinkanirangamu okutangirira mu watukuvu kye balyako. Kinaayokebwanga n'omuliro. Essuula ey'omusanvu. Era lino ly'etteeka ery'ekiweebwayo olw'omusango, ky'ekitukuvu ennyo. Mu kifo mwe battira ekiweebwayo ekyokebwa, mwe banattiranga ekiweebwayo olw'omusango, n'omusaayi gwakyo anaagumansiranga ku kyoto enjuyi zonna. Era anaawangayo ku kyo amasavu gaakyo gonna, omukira ogwa ssava n'amasavu agali ku byenda n'ensigo zombi n'amasavu agaziriko agaliraana n'ekiwato n'ekisenge ekiri ku kibumba awamu n'ensigo anaabijjangako. Awo kabona anaabyokeranga ku kyoto okuba ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, ky'ekiweebwayo olw'omusango. Buli musajja ku bakabona anaakiryangako kinaaliirwanga mu kifo ekitukuvu, ky'ekitukuvu ennyo. Ng'ekiweebwayo olw'ekibi bwe kiri n'ekiweebwayo olw'omusango bwe kiri bwe kiti, etteeka lyabyo limu. Kabona anaakitangirizanga y'anaabanga nakyo. Era kabona awaayo ekiweebwayo ekyokebwa eky'omuntu yenna, kabona oyo y'aneetwaliranga eddiba ery'ekiweebwayo ekyokebwa ky'awaddeyo. Era buli ekiweebwayo eky'obutta ekyokerwa mu kabiga ne byonna ebirongoosebwa mu kikalango ne ku kikalango eky'omu kabiga binaabanga bya kabona abiwaayo. Era buli ekiweebwayo eky'obutta ekitabulwamu amafuta oba kikalu, abaana ba Alooni bonna banaabanga nakyo, buli muntu okwenkana ne munne. Era lino ly'etteeka erya ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe omuntu by'anaawangayo eri Mukama, obanga agiwaayo olw'okwebaza. Kale anaaweerangayo wamu ne ssaddaaka ey'okwebaza emigaati egitazimbulukuswa egitabuddwamu amafuta n'egy'empebera egitazimbulukuswa egisiigiddwako amafuta n'emigaati egitabuddwamu amafuta egy'obuto obulungi obunnyikidde. Awamu n'emigaati egitazimbulukuswa bw'anaawangayo kyawaayo wamu ne ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe olw'okwebaza. Era ku yo anaawangayo gumu ku buli kitone okuba ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama, gunaabanga gwa kabona oyo amansira omusaayi ogw'ebiweebwayo olw'emirembe. Era ennyama eya ssaddaaka y'ebyo byawaayo olw'emirembe olw'okwebaza eneeriibwanga ku lunaku lwagiweerako, tafiisangako okutuusa enkya. Naye oba nga ssaddaaka gy'awaayo bweyamo oba gy'awaayo ku wuwe, eneeriibwanga ku lunaku lwaweerako ssaddaaka ye, n'enkya ekinaafikkangako kinaaliibwanga. Naye ekinaafikkanga ku nnyama eya ssaddaaka ku lunaku olwokusatu kinaayokebwanga n'omuliro. Era obanga ennyama yonna eya ssaddaaka y'ebyo byawaayo olw'emirembe eneeriibwanga ku lunaku olwokusatu, tekkirizibwenga so tembalirwenga oyo agiwaayo, eneebanga ya muzizo, n'omwoyo ogunaagiryangako gunaabangako obubiibwe. Era ennyama ekoma ku kintu kyonna ekitali kirongoofu teriibwanga, eneeyokebwanga n'omuliro. N'ennyama eyo buli mulongoofu anaagiryangako, naye omwoyo ogunaalyanga ku nnyama eya ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, Mukama ye nannyini byo, ng'aliko obutali bulongoofu bwe, omwoyo ogwo gunaazikirizibwanga mu bantu be. Era omuntu yenna bw'anaakomanga ku kintu ekitali kirongoofu, obutali bulongoofu bw'omuntu oba ensolo eteri nnongoofu oba eky'omuzizo kyonna ekitali kirongoofu, n'alya ku nnyama eya ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, Mukama ye nannyini byo, omwoyo ogwo gunaazikirizibwanga mu bantu be. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti, temulyanga ku masavu ag'ente newaakubadde ag'endiga newaakubadde ag'embuzi. N'amasavu geeyeefa yokka n'amasavu geeyeetaagulwa ensolo ganaabanga ga mirimu mirala gyonna. Naye okulya temugalyangako n'akatono, kubanga buli alya ku masavu g'ensolo abantu gye bawaayo okuba ekiweebwayo ekikolebwa n'omuli eri Mukama, omwoyo ogwo ogunaagalyangako gunaazikirizibwanga mu bantu be. So temulyanga ku musaayi ogw'engeri yonna, bwe guba ogw'ennyonyi, newaakubadde ogw'ensolo mu nnyumba zammwe zonna. Buli muntu yenna anaalyanga ku musaayi gwonna, omwoyo ogwo gunaazikirizibwanga mu bantu be. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti, awaayo ssaddaaka y'ebyo byawaayo olw'emirembe eri Mukama, anaaleetanga ekitone kye eri Mukama, ssaddaaka y'ebyo byawaayo olw'emirembe. Engalo ze yennyini zinaaleetanga ebiweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro, amasavu n'ekifuba anaabireetanga. Ekifuba kiwuubibweuwibwenga okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Era kabona anaayokeranga amasavu ku kyoto, naye ekifuba kinaabanga kya Alooni n'abaana be. N'ekisambi ekya ddyo munaakiwanga kabona okuba ekiweebwayo ekisitulibwa ku ssaddaaka z'ebyo bye muwaayo olw'emirembe. Oyo ku baana ba Alooni awaayo omusaayi gw'ebiweebwayo olw'emirembe n'amasavu y'anaabanga n'ekisambi ekya ddyo okuba omugabo gwe, kubanga ekifuba ekiwuubibwawuubibwa n'ekisambi ekisitulibwa byenziye ku baana ba Isirayiri ku ssaddaaka z'ebyo bye bawaayo olw'emirembe, n'embiwa Alooni kabona n'abaana be okuba ebbanja emirembe gyonna eri abaana ba Isirayiri. Ogwo gwe mugabo ogw'okufukibwako amafuta ogwa Alooni, n'omugabo ogw'okufukibwako amafuta ogw'abaana be oguggibwa ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro ku lunaku lwe yabaleeterako okuweereza Mukama mu bwakabona, Mukama gwe yalagiranga okubawanga abaana ba Isirayiri ku lunaku lwe yabafukirako amafuta. Linaabanga bbanja ennaku zonna mu mirembe gyabwe gyonna. Eryo lyetteeka ery'ekiweebwayo ekyokebwa, ery'ekiweebwayo ekyobutta, n'ery'ekiweebwayo eky'ekibi, n'ery'ekiweebwayo olw'omusango, n'ery'okwawula, n'erya ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe, Mukama lye yalagira Musa ku lusozi Sinaayi ku lunaku kwe yalagirira abaana ba Isirayiri okuwangayo ebitone byabwe eri Mukama mu ddungu lya Sinaayi. Essula y'omunaana. Mukama n'agamba Musa nti, twala Alooni n'abaana be awamu naye n'ebyambalo n'amafuta ag'okufukako n'ente y'ekiweebwayo olw'ekibi n'endiga ennume zombi n'ekibbo ekirimu emigaati egitazimbulukuswa, okuŋŋaanyiza ekibiina kyonna ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo Musa n'akolanga Mukama bwe yamulagira, ekibiina ne kikuŋŋaanyizibwa ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Musa n'agamba ekibiina nti, kino kye kigambo Mukama kye yalagira okukola. Musa n'aleeta Alooni n'abaana be n'abanaaza n'amazzi, n'amwambaza ekizibawo, n'amusiba olukoba, n'amwambaza omunagiro, n'amussaako ekkanzu, n'amusiba olukoba olw'ekkanzu olwalukibwa n'amagezi n'aginyweza n'olwo, n'amussaako ekyokukifuba, ne mu kyokukifuba yateeka Ulimu ne Sumimu, n'amutikkira enkuufiira ku mutwe ne ku nkuufiira mu maaso gaayo n'assaako ekipande ekya zaabu engule entukuvu nga Mukama bwe yalagira Musa. Musa n'addira amafuta ag'okufukako n'agafuka ku weema ne ku byonna ebyagirimu n'abitukuza, n'amansirako ku kyoto emirundi musanvu, n'afuka ku kyoto n'ebintu byakyo byonna n'ekyokunaabirangamu n'entobo yaakyo okubitukuza, n'afuka ku mafuta ag'okufukako ku mutwe gwa Alooni n'amufukako amafuta okumutukuza. Musa n'aleeta abaana ba Alooni n'abambaza ebizibawo n'abasiba enkoba n'abasibako ebiremba nga Mukama bwe yalagira Musa. N'aleeta ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi. Alooni n'abaana be ne bateeka engalo zaabwe ku mutwe gw'ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi n'agitta. Musa n'addira omusaayi n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto enjuyi zonna n'engalo ye, n'alongoosa ekyoto, n'ayiwa omusaayi ku ntobo y'ekyoto n'akitukuza okukitangirira. N'addira amasavu gonna agaali ku byenda n'ekisenge eky'okukibumba n'ensigo zombi n'amasavu gaazo, Musa n'agookera ku kyoto. Naye ente n'eddiba lyayo n'ennyama yaayo n'obusa bwayo n'abyokera n'omuliro ebweru w'olusiisira nga Mukama bwe yalagira Musa. N'aleeta endiga ennume ey'ekiweebwayo ekyokebwa. Alooni n'abaana be ne bateeka engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga n'agitta. Musa n'amansira omusaayi ku kyoto enjuyi zonna, n'asala mu ndiga ebitundu byayo Musa n'ayokya omutwe n'ebitundu n'amasavu n'anaaza ebyenda n'amagulu n'amazzi. Musa n'ayokera endiga yonna ku kyoto. Yali kiweebwayo ekyokebwa olw'evvumbe eddungi. Yali kiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, nga Mukama bwe yalagira Musa. N'aleeta endiga ennume ey'okubiri, endiga ey'okwawula. Alooni n'abaana be ne bateeka engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga, n'agitta. Musa n'atoola ku musaayi gwayo, n'agusiiga ku nsonda y'okutu kwa Alooni okwa ddyo, ne ku kinkumu ky'omukono gwe ogwa ddyo, ne ku kigere ekisajja eky'okugulu kwabwe okwa ddyo. N'aleeta abaana ba Alooni, Musa n'asiiga ku musaayi ku nsonda y'okutu kwabwe okwa ddyo, ne ku kinkumu eky'omukono gwabwe ogwa ddyo, ne ku kigere ekisajja eky'okugulu kwabwe okwa ddyo. Musa n'amansira omusaayi ku kyoto enjuyi zonna. N'addira amasavu n'omukira ogwa ssava n'amasavu gonna agali ku byenda n'ekisenge eky'okukibumba n'ensigo zombi n'amasavu gaazo n'ekisambi ekya ddyo ne mu kibbo ekyalimu emigaati egitazimbulukuswa ekyali mu maaso ga Mukama, n'aggyamu omugaati gumu ogutazimbulukuswa n'omugaati gumu ogwasiigibwako amafuta n'ogw'oluweweere gumu, n'agiteeka ku masavu ne ku kisambi ekya ddyo. N'ateeka byonna mu ngalo za Alooni ne mu ngalo z'abaana be, n'abiwuubawuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Musa n'abijja mu ngalo zaabwe n'abyokera ku kyoto ku kiweebwayo ekyokebwa. Byali byakwawula olw'evvumbe eddungi. Byali kiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Musa n'addira ekifuba n'akiwuubawuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Gwali mugabo gwa Musa ku ndiga ey'okwawula nga Mukama bwe yalagira Musa. Musa n'atoola ku mafuta ag'okufukako ne ku musaayi ogwali ku kyoto n'agumansira ku Alooni ku byambalo bye ne ku baana be ne ku byambalo by'abaana be awamu naye. N'atukuza Alooni ebyambalo bye n'abaana be n'ebyambalo by'abaana be awamu naye. Musa n'agamba Alooni n'abaana be nti, "Mufumbire ennyama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Mugiriire eyo n'emigaati egiri mu kibbo eky'okwawula, nga bwe nalagira nga njogera nti Alooni n'abaana be banaabiryanga. Era ekinaafikkawo ku nnyama ne ku migaati munaakyokya n'omuliro. So temufulumanga mu mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu ennaku musanvu, okutuusa ennaku ez'okwawula kwammwe bwe zirituukirira. Kubanga alibaawulira ennaku musanvu, nga bwe kikoleddwa leero, bw'atyo Mukama bwe yalagira okukola okubatangirira. Era ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu gye mulimalira ennaku musanvu emisana n'ekiro, mwekuume ekiragiro kya Mukama muleme okufa, kubanga bwentyo bwe nalagirwa." Alooni n'abaana be ne bakola byonna Mukama bye yalagira mu mukono gwa Musa. Essuula ey'omwenda. Awo olwatuuka ku lunaku olw'omunaana, Musa n'ayita Alooni n'abaana be n'abakadde ba Isirayiri. N'agamba Alooni nti, "Weetwalire ennyana ennume okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'endiga ennume okuba ekiweebwayo ekyokebwa, ezitaliiko bulema, oziweereyo mu maaso ga Mukama." Era abaana ba Isirayiri onoobagamba nti, "Mwetwalire embuzi ennume okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'ennyana n'omwana gw'endiga ezaakamaze omwaka ogumu zombi ezitaliiko bulema okuba ekiweebwayo ekyokebwa, n'ente n'endiga ennume okuba ebiweebwayo olw'emirembe okuziwaayo mu maaso ga Mukama, n'ekiweebwayo eky'obutta ekitabuddwamu amafuta, kubanga leero Mukama anaabalabikira." Ne baleeta ebyo Musa by'alagidde mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu. Ekibiina kyonna ne kisembera ne kiyimirira mu maaso ga Mukama. Musa n'ayogera nti, "Kino kye kigambo Mukama kye yalagira mukikole, n'ekitiibwa kya Mukama kinaabalabikira." Musa n'agamba Alooni nti, "Semberera ekyoto, oweeyo ekyo ky'owaayo olw'ekibi n'ekyo ky'owaayo ekyokebwa, weetangiire wekka n'abantu. Oweeyo ekitone eky'abantu obatangirire, nga Mukama bwe yalagira." Awo Alooni n'asemberera ekyoto, n'atta ennyana ey'ekiweebwayo olw'ekibi ekikye ku bubwe. Abaana ba Alooni ne bamuleetera omusaayi, n'annyika engalo ye mu musaayi n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto, n'ayiwa omusaayi ku ntobo y'ekyoto, naye amasavu n'ensigo n'ekisenge eky'okukibumba eky'ekiweebwayo olw'ekibi n'abyokera ku kyoto nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ennyama n'eddiba n'abyokera n'omuliro ebweru w'olusiisira. N'atta ekiweebwayo ekyokebwa, abaana ba Alooni ne bamuleetera omusaayi, n'agumansira ku kyoto enjuyi zonna. Ne bamuleetera ekiweebwayo ekyokebwa, ebitundu kinnakimu n'omutwe, n'abyokera ku kyoto. N'anaaza ebyenda n'amagulu, n'abyokera ku kiweebwayo ekyokebwa ku kyoto. N'aleeta ekitone eky'abantu, n'addira embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi ekyali ku bw'abantu, n'agitta n'agiwaayo olw'ekibi nga n'ey'olubereberye. N'aleeta ekiweebwayo ekyokebwa n'akiwaayo ng'ekiragiro bwe kyali. N'aleeta ekiweebwayo eky'obutta n'akitoolako okujjuza olubatu lwe, n'agyokera ku kyoto era n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'enkya. Era n'atta ente n'endiga ennume, ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe eyali ku bw'abantu. Abaana ba Alooni ne bamuleetera omusaayi, n'agumansira ku kyoto enjuyi zonna, n'amasavu g'ente, ne ku ndiga, omukiro gwa ssava, n'agabika ku byenda, n'ensigo n'ekisenge eky'okukibumba. Amasavu ne bagateeka ku bifuba, n'ayokera amasavu ku kyoto. N'ebifuba n'ekisambi ekya ddyo, Alooni n'abiwuubawuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama, nga Musa bw'alagidde. Awo Alooni n'ayimusa emikono gye eri abantu, n'abasabira omukisa, n'aserengeta ng'amaze okuwaayo ekiweebwayo olw'ekibi, n'ekiweebwayo ekyokebwa, n'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo Musa n'Alooni ne bayingira mu weema ey'okusisinkanirangamu, ne bafuluma ne basabira abantu omukisa. Awo ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira abantu bonna. Omuliro ne guva eri Mukama mu maaso ge, ne gwokera ku kyoto ekiweebwayo ekyokebwa n'amasavu. Awo abantu bonna bwe baagulaba, ne boogera waggulu ne bavunama amaaso gaabwe. Essuula ekkumi. Awo Nadabu ne Abiku, abaana ba Alooni, ne baddira ebyoterezo buli muntu ekikye, n'ateeka omwo omuliro, n'assaako ebyokwoteza, n'awaayo omuliro omulala mu maaso ga Mukama gw'atalagiranga. Omuliro ne guva eri Mukama mu maaso ge, ne gubookya ne bafiira mu maaso ga Mukama. Awo Musa n'alyoka agamba Alooni nti, "Kino kye kikyo Mukama kye yayogera nti, nnaatukulizibwanga mu abo abansemberera, era mu maaso g'abantu bonna nnaagulumizibwanga." Alooni ne yeesirikira. Musa n'ayita Misayiri ne Erizafani, abaana ba Wuziyeeri kojja wa Alooni, n'abagamba nti, "Musembere, musitule baganda bammwe okubajja mu maaso g'awatukuvu, mubatwale ebweru w'olusiisira." Awo ne basembera ne babasitula nga bambadde ebizibawo byabwe, ne babatwala ebweru w'olusiisira nga Musa bw'ayogedde. Musa n'agamba Alooni ne Eriyazaali ne Isamaali batabani be nti, "Temusumulula nviiri za ku mitwe gyammwe, so temuyuza byambalo byammwe, muleme okufa, era aleme okusunguwalira ekibiina kyonna, naye baganda bammwe, ennyumba ya Isirayiri yonna, bakaabire okwokya Mukama kw'ayokezza. So temufuluma mu mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu, muleme okufa, kubanga amafuta ga Mukama ag'okufukako gali ku mmwe." Ne bakola ng'ekigambo kya Musa bwe kyali. Mukama n'agamba Alooni nti, "Tonywanga ku mwenge newaakubadde ekitamiiza, gwe newaakubadde abaana bo awamu naawe, bwe munaayingiranga mu weema ey'okusisinkanirangamu, muleme okufa. Linaabanga tteeka eritajjulukuka mu mirembe gyammwe gyonna, era mulyoke mwawulengamu ebitukuvu n'ebitali bitukuvu, n'ebirongoofu n'ebitali birongoofu, era mulyoke muyigirize abaana ba Isirayiri amateeka gonna Mukama ge yababuulira mu mukono gwa Musa." Musa n'agamba Alooni ne Eriyazaali ne Isamaali abaana be abaasigalawo nti, "Mutwale ekiweebwayo eky'obutta ekisigaddewo ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro, mugiriire awatali kizimbulukusa ku mabbali g'ekyoto, kubanga kye kitukuvu ennyo, era munaagiriira mu kifo ekitukuvu, kubanga lye bbanja lyo, era bbanja ly'abaana bo ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro, kubanga bwe ntyo bwe nalagirwa. N'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa n'ekisambi ekisitulibwa munaabirira mu kifo ekirongoofu, gwe ne batabani bo ne bawala bo awamu naawe, kubanga biweebwa gy'oli okuba ebbanja lyo, era ebbanja ly'abaana bo ku ssaddaaka z'ebyo abaana ba Isirayiri bye bawaayo olw'emirembe. Ekisambi ekisitulibwa n'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa banaabireeteranga wamu n'ebiweebwayo ebikolebwa n'omuliro eby'amasavu okubiwuubawuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Era binaabanga bibyo era by'abaana bo awamu naawe okuba ebbanja emirembe gyonna nga Mukama bwe yalagira. Musa n'anoonyeza ddala embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi era laba ng'eyokeddwa. N'asunguwalira Eriyazaali ne Isamaali abaana ba Alooni abaasigalawo ng'ayogera nti, "Ekibalobedde okuliira ekiweebwayo olw'ekibi mu kifo eky'awatukuvu kiki? Kubanga kitukuvu nnyo." Era yakibawa okusitula obubi bw'ekibiina okubatangira mu maaso ga Mukama. Laba, omusaayi gwakyo teguleeteddwa mu watukuvu munda. Temwandireme kugiriira mu watukuvu nga bwe ndagidde. Awo Alooni n'agamba Musa nti, "Laba, leero bawaddeyo ekyo kye bawaayo olw'ekibi n'ekyo kye bawaayo ekyokebwa mu maaso ga Mukama. Era bimbaddeko ebigambo ebyenkanidde wano. Era singa ndidde ekiweebwayo olw'ekibi leero, kyandibadde kirungi nnyo mu maaso ga Mukama." Kale, Musa bwe yawulira, ne kiba kirungi nnyo mu maaso ge. Essula ekkumi n'emu. Mukama n'ayogera ne Musa n'Alooni ng'abagamba nti, "Mugambe abaana ba Isirayiri nti, bino bye biramu bye munaalyanga ku nsolo zonna eziri ku nsi. Buli ekyawulamu ekinuulo, era ekirina ekigere ekyaseemu, era ekizza obwenkulumu mu nsolo,
ekyo kye mulyanga.
Naye bino bye mutalyanga ku ebyo ebizza obwenkulumu oba ku ebyo ebyawulamu ekinuulo. Engamira, kubanga ezza obwenkulumu naye teyawulamu kinuulo, eyo si nnongoofu gye muli. N'omusu, kubanga guzza obwenkulumu naye tegwawulamu kinuulo, ogwo si mulongoofu gye muli. N'akamyu, kubanga kazza obwenkulumu naye tekaawulamu kinuulo, ako si kalongoofu gye muli. N'embizzi, kubanga eyawulamu ekinuulo era erina ekigere ekyaseemu, naye tezza bwenkulumu, eyo si nnongoofu gye muli. Ku nnyama yaazo temulyangako, so n'emirambo gyazo temugikomangako, si nnongoofu gye muli. Bino bye munaalyanga ku byonna ebiri mu mazzi, buli ekirina amaggwa n'amagamba mu mazzi, mu nnyanja ne mu migga, ebyo bye munaalyanga. Era buli ekitalina maggwa n'amagamba mu nnyanja ne mu migga, ku byonna ebitambulira mu mazzi ne ku biramu byonna ebiri mu mazzi, bya muzizo gye muli. Era binaabanga bya muzizo gye muli. Temulyanga ku nnyama yaabyo n'emirambo gyabyo, munaagiyitanga gya muzizo. Buli ekitalina maggwa newaakubadde amagamba mu mazzi, ekyo kya muzizo gye muli. Na bino bye munaayitanga eby'omuzizo ku nnyonyi. Tebiriibwanga, bya muzizo. Ennunda, n'empungu, ne makwanzi, ne kamunye, n'eddira wamu n'engeri yaalyo. Buli namungoona n'engeri yaabo. N'emmaaya, n'olubugabuga, n'olusove, n'enkambo n'engeri yaayo. N'ekiwuugulu, n'enkobyokkobyo, n'ekkufufu, n'ekiwuugulu eky'amatu, n'ekimbala, n'ensega, ne kasida, n'empa abaana n'engeri ye, ne kookootezi, n'ekinyira. Ebyewalula byonna ebirina ebyawaatiro ebitambuza amagulu ana, bya muzizo gye muli. Naye bino bimuyinza okulya ku byonna ebyewalula ebirina ebyawaatiro ebitambuza amagulu ana, ebirina amagulu waggulu ku bigere byabyo okugabuusa ku nsi. Bino bye muyinza okulya ku ebyo: enzige n'engeri yaayo, n'enseenene n'engeri yaayo, n'akanyinyinkule n'engeri yaako, n'ejjanzi n'engeri yaalyo. Naye ebyewalula byonna ebirina ebiwaawaatiro ebirina amagulu ana, bya muzizo gye muli. Na bino bye binaabafuulanga abatali balongoofu. Buli anaakomanga ku mulambo gwabyo anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era buli asitula ku mulambo gwabyo anaayozanga engoye ze era anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Buli nsolo eyawulamu ekinuulo so nga terina kigere kyaseemu so tezza bwenkulumu, si nnongoofu gye muli. Buli anaazikomangako anaabanga atali mulongoofu. Era buli etambuza ebibatu byayo ku nsolo zonna ezitambuza amagulu ana, ezo si nnongoofu gye muli. Buli anaakomanga ku mulambo gwazo anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era oyo asitula omulambo gwazo anaayozanga engoye ze era n'abanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Ezo si nnongoofu gye muli. Na bino bye bitali birongoofu gye muli ku byewalula ebyewalula ku nsi, eggunju, n'emmese, n'ekkonkomi eddene n'engeri yaalyo, ne anaka, n'enswaswa, n'omunya, n'ekkonkomi, ne nnawolovu. Ebyo bye bitali birongoofu gye muli ku ebyo byonna ebyewalula. Buli anaabikomangako nga bifudde anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era ekintu kyonna ekinaagwibwangako kyonna kyonna ku byo nga bifudde kinaabanga ekitali kirongoofu.
Bwe kibanga ekintu kyonna eky'omuti,
oba kyambalo, oba ddiba, oba nsawo, oba kintu kyonna kyonna ekikoze omulimu gwonna, kikigwaniranga okuteekebwa mu mazzi. Era kinaabanga ekitali kirongoofu okutuusa akawungeezi ne kiryoka kiba ekirongoofu. Na buli kintu eky'ebbumba ekinaagwibwangamu kyonna kyonna ku byo ekibanga mu kyo kyonna kinaabanga ekitali kirongoofu, nakyo munaakyasanga. Ekyokulya kyonna ekirimu ekiriika, ekiyinza okufukibwako amazzi, kinaabanga ekitali kirongoofu. Na buli kyakunywa ekinaanywebwanga mu buli kintu ekiri bwe kityo kinaabanga ekitali kirongoofu. Era buli kintu ekinaagwibwangako ekitundu kyonna eky'omulambo gwabyo kinaabanga ekitali kirongoofu. Oba kabiga, oba amasiga g'entamu kinaamenyebwamenyebwanga, si birongoofu, era binaabanga ebitali birongoofu gye muli. Naye oluzzi oba obunnya omuli amazzi agakuŋŋaanyizibwa kinaabanga ekirongoofu, naye ekinaakomanga ku mulambo gwabyo kinaabanga ekitali kirongoofu. Era obanga ku mulambo gwabyo kugwa ku nsigo yonna ey'okusiga egenda okusigibwa, yo eneebanga nnongoofu. Naye obanga amazzi gafukibwa ku nsigo ne ku mulambo gwabyo ne kugwa okwo nga si nnongoofu gye muli. Era obanga ensolo yonna gye muyinza okulyako efa, akoma ku mulambo gwayo anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'oyo anaalyanga ku mulambo gwayo anaayozanga engoye ze, era anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era n'oyo anaasitulanga omulambo gwayo anaayozanga engoye ze, era anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli ekyewalula ekyewalula ku nsi kya muzizo, tekiriibwanga. Buli ekitambuza olubuto na buli ekitambuza amagulu ana, oba buli ekirina amagulu amangi, buli ebyewalula ku nsi ebyo temubiryanga, kubanga bya muzizo. Temwegwagwazanga na kyewalula kyonna, so temwefuulanga nabyo abatali balongoofu mubeere n'empitambi bwe mutyo. Kubanga nze Mukama Katonda wammwe, kale mwetukuzenga mubeerenga abatukuvu, kubanga nze ndi mutukuvu. So temwereeteranga mpitambi olw'engeri yonna ey'ekyewalula ekitambula ku nsi, kubanga nze ndi Mukama eyabalinnyisa okuva mu nsi y'e Misiri okuba Katonda wammwe, kale mmwe munaabanga abatukuvu, kubanga nze ndi mutukuvu. Eryo lyetteeka ery'ensolo n'ery'ennyonyi n'erya buli kitonde ekiramu ekitambula mu mazzi n'erya buli kitonde ekyewalula ku nsi, okwawulamu ebitali birongoofu n'ebirongoofu, n'ekiramu ekiriika n'ekiramu ekitaliika. Essula 12. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti, omukazi bw'anaabanga olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi, kale omukazi oyo anaabanga atali mulongoofu ennaku 7, nga bw'abeera mu nnaku ez'okweyawulako endwadde ye, bw'atyo bw'anaabanga atali mulongoofu. Awo ku lunaku olw'omunaana omubiri gw'ekikuta kye gunaakomolwanga. Era omukazi anaamalanga ennaku 33 mu musaayi ogw'okutukuzibwa kwe, takomanga ku kintu ekitukuvu, so tayingiranga mu kifo ekitukuvu okutuusa ennaku ez'okutukuzibwa kwe lwe ziriggwa. Naye bw'anaazaalanga omwana ow'obuwala, kale anaabanga atali mulongoofu ssabbiiti 2, nga bw'abeera mu kweyawula kwe, era anaamalanga ennaku 66 mu musaayi ogw'okutukuzibwa kwe. Awo ennaku ez'okutukuzibwa kwe bwe ziggwanga, ez'owoobulenzi oba zaawaabuwala, anaaleetanga omwana gw'endiga ogw'omwaka ogw'olubereberye okuba ekiweebwayo ekyokebwa, n'ejjiba etto oba kaamukuukulu okuba ekiweebwayo olw'ekibi ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu eri kabona. Kale anaagiwangayo mu maaso ga Mukama n'amutangirira, kale anaalongosibwa nga mu nsulo y'omusaayi gwe. Eryo lyetteeka ly'omukazi azaala oba wa bulenzi oba wa buwala. Era mu bintu bye bw'atayinze nga kuleeta mwana gwa ndiga, kale anaatwalanga bakamukuukulu babiri oba amayiba amata abiri erimu okuba ekiweebwayo ekyokebwa n'eddala okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Era kabona anaamutangiriranga era anaabanga mulongoofu. Essula ey'13. Era Mukama n'agamba Musa na Alooni nti, omuntu bw'anaabanga n'ekizimba oba kikuta oba mbalaba erungudde ku ddiba ly'omubiri gwe, ne kifuuka endwadde y'ebigenge ku ddiba ly'omubiri gwe, kale anaaleetebwanga eri Alooni kabona oba eri omu ku baana be bakabona. Kale kabona anaakeberanga endwadde eri ku ddiba ly'omubiri, era obwoyo obuli awali endwadde bwe bubanga bufuuse obweru, n'ekifaananyi ky'endwadde nga kifulumye wansi w'eddiba ly'omubiri gwe nga y'endwadde y'ebigenge, awo kabona anaamukeberanga n'amwatulira nga si mulongoofu. Era embalaba erungudde bw'ebanga enjeru ku ddiba ly'omubiri gwe n'ekifaananyi kyayo nga tekifulumye wansi w'eddiba n'obwoya bwawo nga tebufuuse bweru, kale kabona anaasibiranga ow'endwadde ennaku 7. Awo kabona alimukebera ku lunaku olw'omusanvu. Kale laba, bw'anaalabanga ng'endwadde ekomyawo n'endwadde nga tebunye ku ddiba, awo kabona anaamusibiranga ennaku 7 endala. Awo kabona alimukebera nate ku lunaku olw'omusanvu. Kale laba, endwadde bw'ebanga tekyalabika nnyo n'endwadde nga tebunye ku ddiba, kale kabona anaamwatuliranga nga mulongoofu nga kyekikuta, kale anaayozanga engoye ze n'aba mulongoofu. Naye ekikuta bwe kinaabunanga ku ddiba ng'amaze okweraga eri kabona olw'okulongoosebwa kwe, aneeraganga nate eri kabona, kale kabona anaakeberanga. Era laba, ekikuta bwe kinaabanga kibunye ku ddiba, awo kabona anaamwatuliranga nga si mulongoofu, nga by'ebigenge. Endwadde y'ebigenge bw'ebanga ekutta omuntu, awo anaaleetebwanga eri kabona, kabona n'akebera. Kale laba, ekizimbe ekyeru bwe kinaabanga ku ddiba era nga kifudde obwoya okuba obweru, era ennyama enjere ennamu ng'eri awali ekizimba, nga by'ebigenge eby'edda ku ddiba ly'omubiri gwe, era kabona anaamwatuliranga nga si mulongoofu, tamusibanga kubanga oyo si mulongoofu.
Era ebigenge bwe bifuutuukanga ku ddiba,
ebigenge ne bibuna eddiba lyonna ery'omulwadde okuva ku mutwe okutuusa ku bigere, okulaba kwonna kabona kw'anaalabanga, kale kabona anaakeberanga. Awo laba, ebigenge bwe binaabanga bibunye omubiri gwe gwonna, anaamwatuliranga omulwadde nga mulongoofu, byonna bifuuse okuba ebyeru, oyo mulongoofu. Naye ennyama enjere bw'eneerabikanga ku ye, anaabanga atali mulongoofu. Awo kabona anaakeberanga ennyama enjere n'amwatuliranga si mulongoofu. Ennyama enjere si nnongoofu, by'ebigenge. Oba ennyama enjere bw'ekyukanga nate n'efuuka okuba enjeru, kale anajjanga eri kabona, kabona n'amukebera. Era laba, endwadde bw'ebanga efuuse okuba enjeru, kale kabona anaamwatuliranga omulwadde nga mulongoofu, oyo mulongoofu. Era omubiri bwe gunaabangako ejjute ku ddiba lyagwo nalyo nga lyawona, n'awaali ejjute ne wabaawo ekizimbe ekyeru oba mbalaba erungudde enjeru yeru era emyufumyufu, kale kinaalagibwanga kabona. Awo kabona anaakeberanga. Era laba, ekifaananyi kyakyo bwe kinaabanga nga kifulumye wansi w'eddiba n'obwoya bwawo nga bufuuse okuba obweru, kale kabona anaamwatuliranga nga si mulongoofu, y'endwadde y'ebigenge efulumye mu jjute. Naye kabona bw'anaakikeberanga, era laba nga temuli bwoya bweru so nga tekifulumye wansi w'eddiba naye nga tekirabika bulungi, awo kabona anaamusibiranga ennaku 7. Awo bwe kinaabunanga ku ddiba, awo kabona anaamwatuliranga nga si mulongoofu, eyo y'endwadde. Naye embalaba erungudde bw'eneekomanga awo era nga tebunye, eyo nga y'enkovu ey'ejjute. Awo kabona anaamwatuliranga nga mulongoofu. Oba omubiri bwe gunaabangako okwokebwa n'omuliro ku ddiba lyagwo, ennyama ennamu eyokeddwa n'efuuka okuba embalaba erungudde enjeru yeru era emyufumyufu oba njeru, awo kabona anaagikeberanga. Era laba, obwoyo obw'omu mbalaba erungudde bwe bunaabanga bufuuse okuba obweru n'ekifaananyi kyayo nga kifulumye wansi w'eddiba, bino by'ebigenge byafuluma awaayokebwa, Kale kabona anamwatuliranga nga si mulongoofu, nga yendwadde y'ebigenge. Naye kabona bw'anaagikeberanga era laba nga tewali bwoya bweru awali embalaba erungudde, so nga tefulumye wansi w'eddiba naye nga terabika bulungi. Kale kabona anaamusibiranga ennaku musanvu. Kale kabona alimukebera ku lunaku olw'omusanvu bw'eneebunanga ku ddiba, kale kabona anaamwatuliranga nga si mulongoofu, nga yendwadde y'ebigenge. Era embalaba erungudde bw'eneekomangaawo nga tebunye ku ddiba era nga terabika bulungi nga kye kizimbe eky'okwokebwa, era kabona anaamwatuliranga nga mulongoofu, kubanga eyo y'enkovu ey'okwokebwa. Era omusajja oba mukazi bw'anaabanga n'endwadde ku mutwe oba ku kirevu, kale kabona anaakeberanga endwadde. Awo laba ekifaananyi kyayo bwe kinaabanga nga kifulumye wansi w'eddiba era nga mulimu enviiri eza kyenvu ez'entalaga, kale kabona anaamwatuliranga nga si mulongoofu. Ekyo kye kikakampa, by'ebigenge eby'oku mutwe oba eby'oku kirevu. Era kabona bw'anaakeberanga endwadde y'ekikakampa, era laba ekifaananyi kyayo nga tekifulumye wansi w'eddiba so nga tewali nviiri nzirugavu, kale kabona anaamusibiranga omulwadde w'ekikakampa ennaku musanvu. Awo ku lunaku olw'omusanvu kabona alikebera endwadde, era laba ekikakampa bwe kinaabanga nga tekibunye so nga tewali nviiri za kyenvu n'ekifaananyi ky'ekikakampa nga tekifulumye wansi w'eddiba, kale anaamwebwanga naye ekikakampa takimwanga. Era kabona anaasibiranga omulwadde w'ekikakampa ennaku musanvu endala. Awo ku lunaku olw'omusanvu kabona alikebera ekikakampa, kale laba ekikakampa bwe kinaabanga nga tekibunye ku ddiba n'ekifaananyi kyakyo nga tekifulumye wansi w'eddiba, awo kabona anaamwatuliranga nga mulongoofu, kale anaayozanga engoye ze n'aba mulongoofu. Naye ekikakampa bwe kinaabunanga ku ddiba ng'amaze okulongoosebwa, awo kabona anaamukeberanga, era laba ekikakampa bwe kinaabanga kibunye ku ddiba, kabona tanoonyanga nviiri za kyenvu, oyo si mulongoofu. Naye bw'anaalabanga ng'ekikakampa kikomyawo n'enviiri enzirugavu nga zimezeewo, ekikakampa nga kiwonye, oyo mulongoofu, kale kabona anaamwatuliranga nga mulongoofu. Era omusajja oba mukazi bw'anaabanga n'embalaba ezirungudde ku ddiba ly'omubiri gwabwe, z'embalaba ezirungudde enjeru, kale kabona anaakeberanga. Awo laba embalaba ezirungudde ziri ku ddiba ly'omubiri gwabwe bwe zinaabanga enjeruyeru nga bwe butulututtu nga bufulumye mu ddiba, oyo mulongoofu. Era omusajja bw'anaabanga akuunyuusa enviiri ez'oku mutwe gwe, oyo nga waakiwalaata naye mulongoofu. Era bw'anaabanga akuunyuusa enviiri ez'omu kawompo nga waakiwalaata kya mu kawompo naye nga mulongoofu. Naye endwadde enjeruyeru era emyufumyufu bw'eneebanga ku mutwe gw'ekiwalaata oba mu kawompo ak'ekiwalaata, ebyo by'ebigenge ebifuluma mu mutwe gwe ogw'ekiwalaata oba mu kawompo ke ak'ekiwalaata. Awo kabona anaamukeberanga, kale laba ekizimbe eky'endwadde bwe kinaabanga ekyeruyeru era ekimyufumyufu ku mutwe gwe ogw'ekiwalaata oba mu kawompo ke ak'ekiwalaata ng'ekifaananyi ky'ebigenge bwe kiri ku ddiba ly'omubiri, oyo nga wa bigenge si mulongoofu. Kabona talemanga kumwatulira nga si mulongoofu endwadde ng'eri ku mutwe gwe. Era omugenge alina endwadde, engoye ze zinaabanga enjulifuyulifu n'enviiri ez'oku mutwe gwe tazisibangako, era anaabikanga ku mumwa gwe ogw'engulu, era anaayogereranga waggulu nti, "Siri mulongoofu, siri mulongoofu." Ennaku zonna endwadde ng'ekyali ku ye, anaabanga atali mulongoofu, si mulongoofu. Anaabeeranga yekka, ennyumba ye n'ebanga bweru wa lusiisira. Era n'ekyambalo ekiriko endwadde y'ebigenge oba kyambalo kya byoya byandiga oba kyambalo kya bafuta bwe bibanga ku wuzi ez'obusimba oba ku z'obukiika oba kya bafuta oba kya byoya, bwe bibanga ku ddiba oba ku kintu ekikolebwa n'eddiba, endwadde bw'eneebanga eya nnawandagala oba emyufumyufu ku kyambalo oba ku ddiba oba ku wuzi ez'obusimba oba ku z'obukiika oba ku kintu kyonna eky'eddiba, eyo nga ndwadde ya bigenge era eneeragibwanga kabona. Awo kabona anaakeberanga endwadde n'asibira ekiriko endwadde ennaku musanvu. Kale alikebera endwadde ku lunaku olw'omusanvu. Endwadde bw'eneebanga ebunye ku kyambalo oba ku wuzi ez'obusimba oba ku z'obukiika oba ku ddiba omulimu gwonna eddiba gwe likola, endwadde nga bigenge ebirya nga si kirongoofu. Awo anaayokyanga ekyambalo oba wuzza busimba oba za bukiika, oba ng'eri mu byoya oba mu bafuta oba mu kintu kyonna ekyeddiba omuli endwadde, kubanga ebyo bye bigenge ebirya kinaayokebwanga mu muliro. Era kabona bw'anaakeberanga, kale laba endwadde nga tebunye mu kyambalo, newakubadde mu wuzi ez'obusimba, newakubadde mu z'obukiika, newakubadde mu kintu kyonna ekyeddiba, kale kabona anaalagiranga booze ekintu ekirimu endwadde n'akisibira ennaku 7 endala. Awo kabona anaakeberanga endwadde ng'emaze okwozebwa, kale laba endwadde bw'eneebanga tekyusizza bbala lyayo era endwadde nga tebunye, ekyo nga si kirongoofu. Onookyokyanga mu muliro, eyo y'endwadde erya okukuubuuka bwe kunaabanga munda oba kungulu. Era kabona bw'anaakeberanga era laba endwadde nga terabika bulungi ng'emaze okwozebwa, kale anaagiyuzanga okugiggya mu kyambalo oba mu ddiba oba mu wuuzi ez'obusimba oba mu z'obukiika. Era bw'eneebanga ekyalabika mu kyambalo oba mu wuuzi ez'obusimba oba mu z'obukiika oba mu kintu kyonna eky'eddiba ng'efuutuuka, onookyokyanga n'omuliro ekyo ekirimu endwadde. N'ekyambalo oba wuuzi ez'obusimba oba ez'obukiika oba kintu kyonna eky'eddiba nga bwe kinaabanga ky'onooyozanga, endwadde bw'eneebanga ebivuddemu, kale ne kiryoka kyozebwanga omulundi ogwokubiri ne kiba kirongoofu. Eryo ly'etteeka ery'endwadde ey'ebigenge mu kyambalo eky'ebyoya oba mu kyabbafuta oba mu wuuzi ez'obusimba oba mu z'obukiika oba mu kintu kyonna eky'eddiba, okukyatuliranga nga kirongoofu oba okukyatuliranga nga si kirongoofu. Essuula ey'ekkumi n'ennya. Mukama n'agamba Musa nti, lino lye linaabanga etteeka ly'omugenge ku lunaku olw'okulongoosebwa kwe, anaaleetebwanga eri kabona. Awo kabona n'afulumanga mu lusiisira, kabona n'akebera, kale laba endwadde y'ebigenge bw'eneebanga ewonye ku mugenge, kale kabona anaalagiranga okutwalira oyo agenda okulongoosebwa ennyonyi bbiri ennongoofu ennamu, n'omuti omwerezi, n'olugoye olumyufu, n'ezobu. Awo kabona anaalagiranga okuttako emu ku nnyonyi mu kintu ky'ebbumba ku mazzi agakulukuta. N'ennyonyi ennamu anaagiddiranga n'omuti omwerezi, n'olugoye olumyufu, n'ezobu, n'annyika ebyo n'ennyonyi ennamu mu musaayi gw'ennyonyi ettiddwa ku mazzi agakulukuta. Awo anaamansiranga ku oyo agenda okulongoosebwako ebigenge emirundi 7, n'amwatulira nga mulongoofu, n'ateera ennyonyi ennamu mu ttale mu bbanga. N'oyo agenda okulongoosebwa anaayozanga engoye ze n'amu enviiri ze zonna, n'anaaba mu mazzi, kale anaabanga mulongoofu. Oluvannyuma n'alyoka ayingira mu lusiisira, naye anaamalanga ennaku 7 ng'ali bweru w'eweema ye. Awo olunaatuukanga ku lunaku olw'omusanvu, anaamwanga enviiri ze zonna okuziggya ku mutwe gwe n'ebirevu bye n'ebisige bye. Enviiri ze zonna anaazimwanga, era anaayozanga engoye ze n'anaaba omubiri gwe mu mazzi, kale anaabanga mulongoofu. Awo ku lunaku olw'omunaana anaddiranga abaana b'endiga abalume 2 abataliiko bulema, n'omwana gw'endiga omuluusi ogumu ogwakamaza omwaka ogumu ogutaliiko bulema, n'ebitundu 3 eby'ekkumi eby'obutta obulungi okuba ekiweebwayo eky'obutta obutabuddwamu amafuta, n'ekibya kimu eky'amafuta. Ne kabona amulongoosa anaateekanga omuntu agenda okulongoosebwa n'ebintu ebyo mu maaso ga Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo kabona anaddirangako gumu ku baana b'endiga omulume n'aguwaayo okuba ekiweebwayo olw'omusango n'ekibya eky'amafuta, n'abiwuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Awo anattirwanga omwana gw'endiga omulume mu kifo mwe battira ekiweebwayo olw'ekibi n'ekiweebwayo ekyokebwa, mu kifo ekiri mu kifo ekitukuvu, kubanga ekiweebwayo olw'ekibi nga bwe kiri ekya kabona, ekiweebwayo olw'omusango bwe kiri bwe kiti, ekyo kitukuvu nnyo. Kale kabona anaddiranga ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'omusango, kabona n'aguteeka ku nsonda y'okutu okwa ddyo okw'oyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'okumukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'okukigere ekyo ekya ddyo. Kale kabona anaddiranga ku kibya ky'amafuta n'agafuka mu kibatu eky'omukono gwe ye ogwa kkono. Awo kabona ananyikanga olunwe lwe olwa ddyo mu mafuta agali mu mukono gwe ogwa kkono, n'amansira ku mafuta n'olunwe lwe emirundi musanvu mu maaso ga Mukama. Ne ku mafuta agasigalawo agali mu mukono gwe, kabona anaagateekanga ku nsonda y'okutu okwa ddyo okwoyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'okumukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'okukigere ekyo ekya ddyo ku musaayi gw'ekiweebwayo olw'omusango. N'amafuta agasigalawo agali mu mukono gwa kabona anaagateekanga ku mutwe gw'oyo agenda okulongoosebwa, era kabona anaamutangiriranga mu maaso ga Mukama. Era kabona anaawangayo ekiweebwayo olw'ekibi n'atangirira oyo agenda okulongoosebwa olw'obutali bulongoofu bwe, oluvannyuma n'alyoka atta ekiweebwayo ekyokebwa. Era kabona anaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta ku kyoto, era kabona anaamutangiriranga, kale anaabanga mulongoofu. Era bw'anaabanga omwavu n'atayinza kufuna ebyenkana awo, kale anaddiranga omwana gw'endiga ogumu omulume okuba ekiweebwayo olw'omusango okuwuubibwa okumutangirira, n'ekitundu kimu eky'ekkumi eky'obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta n'ekibya ky'amafuta, ne bakamukuukulu babiri oba amayiba amata abiri nga bw'anaayinzanga okufuna. Erimu linaabanga ekiweebwayo olw'ekibi n'eddala ekiweebwayo ekyokebwa. Ne ku lunaku olw'omunaana anaagaleeteranga kabona olw'okulongoosebwa kwe ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu mu maaso ga Mukama. Awo kabona anaddiranga omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo olw'omusango n'ekibya ky'amafuta, kabona n'abiwuuba mu maaso ga Mukama okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa. N'atta omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo olw'omusango, kabona n'atoola ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'omusango n'aguteeka ku nsonda y'okutu okwa ddyo okwoyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'omukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'okukigere ekyo ekya ddyo. Awo kabona anaafukanga ku mafuta mu kibatu ky'omukono gwe ye ogwa kkono, kabona n'amansira n'olunwe lwe olwa ddyo ku mafuta agali mu mukono gwe ogwa kkono emirundi musanvu mu maaso ga Mukama. Kabona n'atoola ku mafuta agali mu mukono gwe n'agateeka ku nsonda y'okutu okwa ddyo okwoyo agenda okulongoosebwa, ne ku kinkumu eky'omukono gwe ogwa ddyo, ne ku kisajja eky'okukigere ekyo ekya ddyo mu kifo eky'omusaayi ogw'ekiweebwayo olw'omusango. N'amafuta agasigalawo agali mu mukono gwa kabona anaagateekanga ku mutwe gw'oyo agenda okulongoosebwa okumutangirira mu maaso ga Mukama. Era anaawangayo ku bakamukuukulu omu oba ku mayiba amato limu nga bw'anaayinzanga okufuna, erimu lya kiweebwayo olw'ekibi n'eddala lya kiweebwayo ekyokebwa awamu n'ekiweebwayo eky'obutta. Era kabona anaatangiriranga oyo agenda okulongoosebwa mu maaso ga Mukama. Eryo ly'etteeka ly'oyo aliko endwadde y'ebigenge atayinza kufuna bya kulongoosebwa kwe. Era Mukama n'agamba Musa na Alooni nti, "Bwe mulibanga mutuuse mu nsi ya Kanani gye mbawa okuba obutaka, bwe nnaateekanga endwadde y'ebigenge mu nnyumba ey'omu nsi ey'obutaka bwammwe, awo nannyini nnyumba anajjanga n'abuulira kabona nti ennyumba efaanana gye ndi okubaamu endwadde, kale kabona anaalagiranga okumalamu ebintu mu nnyumba, kabona nga tannaba kuyingira kulaba ndwadde, byonna ebiri mu nnyumba bireme okufuuka ebitali birongoofu." Oluvannyuma kabona n'alyoka ayingira okulaba ennyumba, kale anaakeberanga endwadde, era laba endwadde bwe n'ebanga ku bisenge by'ennyumba nga byewummuddewummudde, enguudo oba nga za nnawandagala oba myufumyufu, n'ekifaananyi kyayo nga kifulumye munda w'ekisenge, awo kabona anaafulumanga mu nnyumba n'agenda ku mulyango gw'ennyumba n'aggalira ennyumba ennaku musanvu. Kale kabona anaakomangawo ku lunaku olw'omusanvu n'akebera, era laba endwadde bw'eneebanga ebunye ku bisenge by'ennyumba, kale kabona anaalagiranga okuggyamu amayinja agaliko endwadde n'okugasuula mu kifo ekitali kirongoofu ebweru w'ekibuga. Era anaalagiranga ennyumba okugikolokota munda enjuyi zonna, era banaafukanga ennoni gye bakolokota ebweru w'ekibuga mu kifo ekitali kirongoofu, ne baddira amayinja amalala ne bagateeka mu kifo ky'amayinja ago, n'addira ennoni endala n'agisiiga ku nnyumba. Awo endwadde bw'eneekomangawo n'efuutuuka ku nnyumba ng'amaze okuggyamu amayinja era ng'amaze okukolokota ennyumba era ng'emaze okusiigibwako, kale kabona anaayingiranga n'akebera, Era laba, endwadde bweneebanga ebunye ku nnyumba, ebyo nga byebigenge ebirya mu nnyumba, nga si nnongoofu. Awo anaayabyanga ennyumba, amayinja gaayo, n'emiti gyayo, n'ennoni yonna ey'ennyumba, era anaabisitulanga, n'abijja mu kibuga, n'abitwala mu kifo ekitali kirongoofu. Era nate, buli anaayingiranga mu nnyumba, ekiseera kyonna ng'ekyali nzigale, anaabanga atali mulongoofu, okutuusa akawungeezi. Era buli anaasulanga mu nnyumba eyo, anaayozanga engoye ze, n'oyo anaaliranga mu nnyumba eyo, anaayozanga engoye ze. Era kabona bw'anaayingiranga, n'akebera, era, laba, endwadde nga tebunye ku nnyumba, ennyumba ng'emaze okusiigibwako, kale kabona, anaayatuliranga ennyumba, nga nnongoofu, kubanga endwadde ng'ewonye. Awo anaddiranga olw'okulongoosa ennyumba, ennyonyi bbiri, n'omuti omwerezi, n'olugoye olumyufu, n'ezobu, n'attako emu ku nnyonyi, mu kintu eky'ebbumba, ku mazzi agakulukuta. N'addira omuti omwerezi n'ezobu, n'olugoye olumyufu, n'ennyonyi ennamu, n'abinyeka musaayi gw'ennyonyi ettiddwa, ne mu mazzi ago agakulukuta, n'amansira ku nnyumba emirundi musanvu. Era anaalongoosanga ennyumba n'omusaayi gw'ennyonyi n'amazzi ago agakulukuta, n'ennyonyi ennamu, n'omuti omwerezi, n'ezobu, n'olugoye olumyufu. Naye anaateranga ennyonyi ennamu mu ttale mu bbanga okuva mu kibuga. Bw'atyo bw'anaatangiriranga ennyumba, awo eneebanga nnongoofu. Eryo ly'etteeka ly'engeri yonna ey'endwadde y'ebigenge, era ery'ekikakampa. Era ery'ebigenge eby'oku kyambalo, era ery'ennyumba, era ery'ekizimba, era ery'ekikuta, era ery'embalaba erungudde. Okuyigirizanga bwe kinaabanga ekitali kirongoofu, era bwe kinaabanga ekirongoofu. Eryo ly'etteeka ly'ebigenge. Essula ey'15. Era Mukama n'agamba Musa na Alooni nti, mugamba abaana ba Isirayiri mubabuulire nti, omusajja yenna bw'anaabanga n'enziku eva mu mubiri gwe, nga si mulongoofu olw'enziku ye. Era buno bwe bunaabanga obutali bulongoofu bwe obw'enziku ye. Obanga atonnya enziku mu mubiri gwe, oba nga yaziyizibwa enziku mu mubiri gwe, buno bwe butali bulongoofu bwe. Buli kitanda omuziku ky'anaasulangako kinaabanga kitali kirongoofu. Era buli kintu ky'anaatulangako kinaabanga kitali kirongoofu. Era buli anaakomanga ku kitanda kye, anaayozanga engoye ze, n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'oyo anaatulanga ku kintu kyonna omuziku ky'atuddeko, anaayozanga engoye ze, n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'oyo anaakomanga ku mubiri gw'omuziku, anaayozanga engoye ze, n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era omuziku bw'anaawandanga amalusu ku mulongoofu, kale anaayozanga engoye ze, n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'amatandiiko gonna omuziku g'aneebagalirangako ganaabanga agatali malongoofu. Na buli anaakomanga ku kintu kyonna ekibadde wansi we, anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'oyo anaasitulanga ebyo, anaayozanga engoye ze, n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli omuziku gw'anaakomangako nga tannanaaba ngalo mu mazzi, anaayozanga engoye ze, n'anaaba mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'ekintu ky'ebbumba omuziku ky'anaakomangako kinaayasibwanga, na buli kintu ky'omuti kinaayozebwanga mu mazzi. Era omuziku bw'anaalongoosebwangako enziku ye, kale aneebaliranga ennaku musanvu olw'okulongoosebwa kwe, n'ayoza engoye ze, n'anaaba omubiri gwe mu mazzi agakulukuta, n'aba mulongoofu. Era ku lunaku olw'omunaana aneetwaliranga bakaamukuukulu babiri oba amayiba amata abiri, n'ajja mu maaso ga Mukama ku mulyango gwe weema ey'okusisinkanirangamu, n'agawa kabona. Kale kabona anaagawangayo, erimu lyakiweebwayo olw'ekibi, n'eddala lyakiweebwayo ekyokebwa. Era kabona anaamutangiriranga mu maaso ga Mukama olw'enziku ye. Era omusajja yenna bw'anaavangamu amaanyi, kale anaanaabanga omubiri gwe gwonna mu mazzi, n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli kyambalo na buli ddiba omuli amaanyi kinaayozebwanga n'amazzi, ne kiba ekitali kirongoofu okutuusa akawungeezi. era n'omukazi omusajja gw'anaasulanga naye n'amaanyi bombi bananaabanga mu mazzi ne baba abatali balongoofu okutuusa akawungeezi. Era omukazi bw'anaabanga n'enziku n'enziku ye mu mubiri gwe nga ya musaayi anaamalanga ennaku musanvu ez'okweyawula kwe na buli anaamukomangako anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli kintu ky'anaasulangako mu biro by'okweyawula kwe kinaabanga ekitali kirongoofu. Era buli kintu ky'anaatuulangako kinaabanga ekitali kirongoofu. Na buli anaakomangako ku kitanda kye anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli anaakomanga ku kintu kyonna ky'atuddeko anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era bwe kinaabanga ku kitanda oba ku kintu kyonna ky'atuddeko bw'anaakikomangako anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era omusajja yenna bw'anaasulanga naye n'obutali bulongoofu bwe ne buba ku ye, kale anaabanga atali mulongoofu ennaku musanvu na buli kitanda ky'anaasulangako kinaabanga ekitali kirongoofu. Era omukazi bw'anaavangamu omusaayi gwe ennaku nnyingi so nga sibye ebiro eby'okweyawula kwe, oba bw'anaavangamu omusaayi okusukkirira ebiro eby'okweyawula kwe, ennaku zonna z'anaaviirangamu omusaayi ogw'obutali bulongoofu bwe anaabanga nga bw'aba mu nnaku ez'okweyawula kwe, oyo nga si mulongoofu. Buli kitanda ky'anaasulangako ennaku zonna z'anaaviirangamu omusaayi kinaabanga gy'ali ng'ekitanda eky'okweyawula kwe. Era buli ky'anaatuulangako kinaabanga ekitali kirongoofu ng'obutali bulongoofu obw'okweyawula kwe. Era buli anaakomanga ku ebyo anaabanga atali mulongoofu n'ayoza engoye ze n'anaaba mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Naye bw'anaalongoosebwanga olw'omusaayi okumuvaamu, kale aneebaliranga ennaku musanvu oluvannyuma n'alyoka aba omulongoofu. Awo ku lunaku olw'omunaana aneetwaliranga bakwamukuukulu babiri oba amayiba amata abiri n'agatwalira kabona ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo kabona anaawangayo erimu okuba ekiweebwayo olw'ekibi n'eddala okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Era kabona anaamutangiriranga mu maaso ga Mukama olw'okuvaamu omusaayi ogw'obutali bulongoofu bwe. Bwe mutyo bwe munaayawulanga abaana ba Isirayiri n'obutali bulongoofu bwabwe, baleme okufiira mu butali bulongoofu bwabwe bwe banaayonoonanga eweema yange eri wakati mu bo. Eryo ly'etteeka ly'omuziku n'oyo avaamu amaanyi n'okufuula ne gamufuula atali mulongoofu. Era ery'omukazi alwadde olw'okweyawula kwe, era ery'omuziku omusajja, era ery'omukazi, era ery'oyo asula n'omukazi atali mulongoofu. Essuula ey'16. Mukama n'ayogera ne Musa batabani ba Alooni bombi nga bamaze okufa bwe baasembera mu maaso ga Mukama ne bafa. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni muganda wo obutamalanga gajja mu watukuvu munda w'ejjiji buli biro mu maaso g'entebe ey'okusaasira eri ku ssanduuko aleme okufa, kubanga n'alabikiranga mu kire ku ntebe ey'okusaasira. Bino Alooni by'anajjanga nabyo mu watukuvu, ng'alina ente ennume envubuka okuba ekiweebwayo olw'ekibi n'endiga ennume okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Anaayambalanga ekizibawo ekyo ekya bafuta ekitukuvu, era anaabanga ne seruwale eyo eya bafuta ku mubiri gwe, era nga yeesibye olukoba olwo olwa bafuta, era ng'atikkidde enkuufiira eyo eya bafuta. Ebyo bye byambalo ebitukuvu, era anaanaabanga omubiri gwe mu mazzi n'abyambala. Awo anaatwalanga ku kibiina ky'abaana ba Isirayiri embuzi ennume bbiri okuba ekiweebwayo olw'ekibi n'endiga ennume emu okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Awo Alooni anaayanjulanga ente ennume ey'ekiweebwayo olw'ekibi eyiye ku bubwe ne yeetangirira ye n'ennyumba ye. Awo anaatwalanga embuzi zombi n'aziteeka mu maaso ga Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo Alooni anaazikubiranga obuulu embuzi zombi, akalu akamu ka Mukama n'akalu akookubiri ka Azazeri. Awo Alooni anaayanjulanga embuzi egwiriddwako akalulu ka Mukama n'agiwaayo okuba ekiweebwayo olw'ekibi, naye embuzi egwiriddwako akalulu ka Azazeri eneeteekebwanga mu maaso ga Mukama nga nnamu okumutangirira okugisindiikiriza eri Azazeri mu ddungu. Awo Aloni anayanjula ng'ente ennume y'ekiweebwayo olw'ekibi eyiye ku bubwe ne yeetangirira ye n'ennyumba ye n'atta ente ennume y'ekiweebwayo olw'ekibi eyiye ku bubwe. Awo anaddiranga ekyotereza ekijjudde amanda ag'omuliro ng'agajja ku kyoto mu maaso ga Mukama n'embatu ze nga zijjudde obubaane obwakaloosa obusekuddwa ennyo n'abuleeta munda w'ejjigi. Awo anaateekanga obubaane ku muliro mu maaso ga Mukama. Omukka ogw'obubaane gubikke ku ntebe y'okusaasira eri ku bujulirwa aleme okufa. Awo anaatoolanga ku musaayi gw'ente ennume n'agumansira n'engalo ye ku ntebe y'okusaasira ebuvanjuba. Era anaamansiranga ku musaayi mu maaso g'entebe y'okusaasira n'engalo ye emirundi musanvu. Awo anattanga embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi ey'abantu n'aleeta omusaayi gwayo munda w'ejjigi n'akola omusaayi gwayo nga bw'akoze omusaayi gw'ente ennume n'agumansira ku ntebe ey'okusaasira ne mu maaso g'entebe ey'okusaasira. Era anaatangiriranga awatukuvu olw'obutali bulongoofu bw'abaana ba Isirayiri n'olw'ebyonoono byabwe ebibi byabwe byonna. Era bw'atyo bw'anaakolanga eweema ey'okusisinkanirangamu ebeera nabo wakati mu butali bulongoofu bwabwe. So temubanga muntu muweema ey'okusisinkanirangamu bw'anaayingiranga okutangirira mu watukuvu okutuusa lw'anaafulumanga ng'amaze okwetangirira ye n'ennyumba ye n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri. Awo anaafulumanga eri ekyoto ekiri mu maaso ga Mukama n'akitangirira n'atoola ku musaayi gw'ente ennume ne ku musaayi gw'embuzi n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto enjuyi zonna. N'akimansirako omusaayi n'engalo ye emirundi musanvu n'akirongoosa n'akitukuza okukiggyako obutali bulongoofu bw'abaana ba Isirayiri. Awo bw'anaamaliranga ddala okutangirira awatukuvu n'eweema ey'okusisinkanirangamu n'ekyoto anaayanjulanga embuzi ennamu. Awo Alooni anaateekanga emikono gye gyombi ku mutwe gw'embuzi ennamu n'ayatulira ku yo obutali butuukirivu bwonna obw'abaana ba Isirayiri n'ebyonoono byabwe byonna ebibi byabwe byonna n'abiteeka ku mutwe gw'embuzi n'agisindiikiriza mu ddungu mu mukono gw'omuntu eyeeteeseteese. Era embuzi eneesitukuliranga ku yo obutali butuukirivu bwabwe bwonna n'ebutwala mu nsi eteriimu bantu, kale embuzi anaagiteeranga mu ddungu. Awo Alooni anaayingiranga mu weema ey'okusisinkanirangamu n'ayambula ebyambalo ebya bafuta by'abadde ayambadde ng'ayingidde mu watukuvu n'abireka eyo. Awo anaanaabiranga omubiri gwe n'amazzi mu kifo ekitukuvu n'ayambala ebyambalo bye n'afuluma n'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa ekikye n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'abantu ne yeetangirira ye n'abantu. N'amasava ag'ekiweebwayo olw'ekibi anaagookeranga ku kyoto. N'oyo ateera embuzi eri Azazeri anaayozanga ebyambalo bye n'anaaba omubiri gwe mu mazzi oluvannyuma n'alyoka ayingira mu lusiisira. N'ente ennume ey'ekiweebwayo olw'ekibi n'embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi omusaayi gwayo oguyingizibwa okutangirira mu watukuvu zinaafulumizibwanga ebweru w'olusiisira ne bookera mu muliro amaliba gaazo n'ennyama yaazo n'obusa bwazo. N'oyo abyokya anaayozanga ebyambalo bye n'anaaba omubiri gwe mu mazzi oluvannyuma n'alyoka ayingira mu lusiisira. Era lino linaabanga tteeka gye muli emirembe gyonna. Mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi munaabonerezanga emmeeme zammwe so temukolanga mulimu gwonna enzaalwa newaakubadde omugenyi atuula mu mmwe, kubanga ku lunaku olwo kwe banaabatangiriranga okubalongoosa. Munaabanga balongoofu mu bibi byammwe byonna mu maaso ga Mukama. Olwo ye ssabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombeekerako gye muli era munaabonerezanga emmeeme zammwe lye tteeka ery'emirembe gyonna. Era kabona anaafukibwangako amafuta era anaayawulibwanga okuba kabona mu kifo kya kitaawe anaatangiriranga era anaayambalanga ebyambalo ebya bafuta ebyambalo ebitukuvu. Era anaatangiriranga watukuvu awaayawulibwa. Era anaatangiriranga eweema ey'okusisinkanirangamu n'ekyoto. Era anaatangiriranga bakabona n'abantu bonna ab'ekibiina. Era lino linaabanga tteeka gye muli eritajjulukuka emirembe gyonna okutangiriranga abaana ba Isirayiri olw'ebibi byabwe byonna omulundi gumu buli mwaka. N'akolanga Mukama bwe yalagira Musa. Esule kumi na musambu. Mukama n'agamba Musa nti, yogera n'Aloni ne batabani be n'abaana ba Isirayiri bonna obagambe nti, ekigambo kino Mukama kyalagidde ng'ayogera nti, bw'abangawo omuntu yenna ow'omu nnyumba ya Isirayiri anattiranga ente oba omwana gw'endiga oba embuzi mu lusiisira oba anagittiranga ebweru w'olusiisira n'atagireeta ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu okugiwaayo okuba ekitone eri Mukama mu maaso g'ennyumba ya Mukama, omusaayi gunaamubalirwanga omuntu oyo ng'ayiye omusaayi, era omuntu oyo anaazikirizibwanga mu bantu be. Abaana ba Isirayiri balyoke baleetenga saddaaka zaabwe ze baweerayo mu ttale mu bbanga bazireetenga eri Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu eri kabona, ne baziwaayo okuba saddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama. Awo kabona anaamansiranga omusaayi ku kyoto kya Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu n'ayo ky'amasavu okuba evvumbe eddungi eri Mukama. So tebakyawangayo saddaaka zaabwe eri embuzi ennume ze bagoberera okwenda nazo. Eryo linaabanga tteeka gye bali ennaku zonna mu mirembe gyabwe gyonna. Era onoobagamba nti bw'anaabangawo omuntu yenna ow'omu nnyumba ya Isirayiri oba ku bagenyi abanaatuulanga mu bo anaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa oba saddaaka n'atakireeta ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu okukiwaayo eri Mukama, omuntu oyo anaazikirizibwanga mu bantu be. Era bw'onaabangawo omuntu yenna ow'omu nnyumba ya Isirayiri oba ku bagenyi abanaatuulanga mu bo anaalyanga ku musaayi gwonna gwonna, n'ateekanga amaaso gange okwolekera omuntu oyo alya ku musaayi ne mmuzikiriza mu bantu be, kubanga obulamu bw'ennyama buba mu musaayi, era ngubawadde ku kyoto okutangiriranga obulamu bwammwe, kubanga omusaayi gwe gutangirira olw'obulamu. Kye nnava ŋŋamba abaana ba Isirayiri nti tewabanga kumwe muntu anaalyanga ku musaayi, so n'omugenyi yenna anaatuulanga mu mmwe talyanga ku musaayi. Era bw'anaabangawo omuntu yenna ku baana ba Isirayiri oba ku bagenyi abanaatuulanga mu bo anaakwatanga ensolo yonna oba nnyonyi yonna eriika ng'ayigga, anaayiwanga omusaayi gwayo n'agubikkako n'enfuufu, kubanga obulamu bw'ennyama yonna omusaayi gwayo guba gumu n'obulamu bwayo. Kye nnava ŋŋamba abaana ba Isirayiri nti temulyanga ku musaayi gw'ennyama yonna yonna, kubanga obulamu bw'ennyama yonna gwe musaayi gwayo, buli anaagulyangako anaazikirizibwanga. Era buli muntu anaalyanga ku eyo efa yokka oba etaaguddwa ensolo oba nzaalwa oba mugenyi anaayozanga ebyambalo bye n'anaaba mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi n'alyoka aba mulongoofu. Naye bw'ataabyozenga n'atanaaba mubiri gwe, kale anaabangako obutali butuukirivu bwe. Essuula ey'18. Mukama n'agamba Musa nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti, nze Mukama Katonda wammwe. Ng'ebikolwa bwe biri eby'omu nsi y'e Misiri gye mwatuulangamu, temukolanga bwe mutyo, era ng'ebikolwa bwe biri eby'omu nsi ya Kanani gye ndibatuusaamu, temukolanga bwe mutyo, so temutambulyanga mu mateeka gaabwe. Emisango gyange gye muba mukolanga n'amateeka gange ge muba mwekuumanga okubitambulirangamu, nze Mukama Katonda wammwe. Kale mwekuumenga amateeka gange n'emisango gyange, ebyo omuntu bw'anaabikolanga anaabanga mulamu olw'ebyo, nze Mukama. Tewabanga kummwe anaasembereranga ow'obuko yenna okubikkula ku nsonyi ze, nze Mukama. Ensonyi za kitaawo z'ensonyi za nnyoko tozibikkulangako, ye nnyoko tobikkulanga ku nsonyi ze, tobikkulanga ku nsonyi za musika wa nnyoko z'ensonyi za kitaawo. Ensonyi za mwannyoko azaalibwa kitaawo oba azaalibwa nnyoko
oba yazaalibwa waka oba yazaalibwa walala,
ensonyi zaabwe tozibikkulangako. Ensonyi za muwala wa mutabani wo oba muwala wa muwala wo, ensonyi zaabwe tozibikkulangako, kubanga ensonyi zaabwe zeezizo ggwe. Ensonyi za muwala wa mukazi wa kitaawo, kitaawo gw'azaala, oyo mwannyoko, tobikkulanga ku nsonyi ze. Tobikkulanga ku nsonyi za ssengaawo, oyo wa buko ne kitaawo. Tobikkulanga ku nsonyi za muganda wa nnyoko, oyo wa buko ne nnyoko. Tobikkulanga ku nsonyi za muganda wa kitaawo, tosembereranga mukazi we, oyo ssengaawo. Tobikkulanga ku nsonyi za mukamwana wo, oyo mukamutabani wo, tobikkulanga ku nsonyi ze. Tobikkulanga ku nsonyi za mukamuganda wo, ze nsonyi za muganda wo. Tobikulanga ku nsonyi za mukazi n'eza muwala we. Totwalanga muwala wa mutabani we newakubadde muwala wa muwala we. Okubikula ku nsonyi ze abo baabuko ekyo kibi. So totwalanga mukazi wamu ne muganda we okuba mujja we. Okubikula ku nsonyi ze wamu ne munne ye ng'akyali mulamu. So tosemberanga mukazi okubikula ku nsonyi ze ng'akyayawulibwa olw'obutali bulongoofu bwe. So tosulanga na mukamuliraanwa wo okweyonoona naye. So towangayo kuzadde eryo okubayisa mu muliro eri Moleki. So tuvumisanga linnya lya Katonda wo, nze Mukama. Tosulanga n'abasajja nga bwe basula n'abakazi, ekyo kya muzizo. So tosulanga na nsolo yonna okweyonoona nayo. So n'omukazi yenna tayimiriranga mu maaso g'ensolo okugalamira nayo okukwe kutabula. Temweyonoonanga n'ebyo byonna byonna, kubanga olw'ebyo byonna amawanga goonoonese gengoba mu maaso gammwe. N'ensi eyonoonese kyenvanjiwalanako obutali butuukirivu bwayo, n'ensi esesemera ddala abagituulamu. Kale mmwe mwekuumenga amateeka gange n'emisango gyange, so temukolangako ku by'emizizo ebyo byonna byonna, newaakubadde enzaalwa, newaakubadde omugenyi atuula mu mmwe. Kubanga eby'emizizo ebyo byonna abasajja ab'omu nsi baabikolanga, abaabasooka n'ensi eyonoonese. Ensi ereme okubasesemera ddala nammwe bwe mugyonoonanga nga bwe yasesemera ddala eggwanga ery'abasooka. Kubanga omuntu yenna bw'anaakolanga kyonna ku by'emizizo ebyo,
abantu abo ababikola banaazikirizibwanga okubajja mu bantu baabwe.
Kye munaavanga mwekuuma kye mbakuutira, obutakolangayo yonna ku mpisa ezo ez'emizizo ezaakolebwanga okusooka mmwe, n'obuteeyonoonanga n'ezo, nze Mukama Katonda wammwe. Esule 19. Mukama n'ayogera ne Musa nti, yogera n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri obagambe nti, munaabanga batukuvu, kubanga nze Mukama Katonda wammwe ndi mutukuvu. Mutyenga buli muntu nnyina ne kitaawe, era mwekuumenga ssabbiiti zange, nze Mukama Katonda wammwe. Temukyukiranga bifaananyi, so temwekoleranga bakatonda basaanuuse, nze Mukama Katonda wammwe. Era bwe munaawangayo ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama, munaagiwangayo era mukirizibwe. Ku lunaku olwo lwe munaagiweerangako kwe munaagiriiranga ne ku lw'enkya, era ekintu kyonna bwe kinaafikkangako kutuusa ku lunaku olwokusatu kinaayokebwanga omuliro. Era bwe kinaaliibwangako n'akatono ku lunaku olwokusatu kiba kya muzizo, tekikkirizibwenga. Naye buli anaakiryangako anaabangako obutali butuukirivu bwe, kubanga avumisizza ekintu ekitukuvu ekya Mukama, era omuntu oyo anaazikirizibwanga mu bantu be. Era bwe munaakungulanga ebikungulwa by'ensi yammwe, tomaliranga ddala kukungula nsonda za nnimiro yo, so tokuŋŋaanyanga ebyerebwa ku bikungulwa byo. So toyeranga mu lusuku lwo olw'emizabbibu, so tokuŋŋaanyanga bibala ebikunkumuka mu lusuku lwo olw'emizabbibu, onoobirekeranga omwavu n'omugenyi, nze Mukama Katonda wammwe. Temubbanga, so temulyazaamaanyanga, so temulimbagananga mwekana mwekka. So temulayiranga bwereere erinnya lyange n'okuvumisa n'ovumisa erinnya lya Katonda wo, nze Mukama. Tojooganga muliraanwa wo, so tomunyaganga. Empeera y'omusenze akolera empeera tosulanga ng'oli nayo kukeesa obudde. Tokolimiranga muggavu w'amatu, so tomuteekerangawo nkonge omuzibe w'amaaso, naye onootyanga Katonda wo, nze Mukama. Temusalanga misango egitali gya nsonga. Tolowoozanga maaso ga mwavu, so tossanga mu kitiibwa maaso ga w'amaanyi, naye onoosaliranga muliraanwa wo emisango gya nsonga. Tobanga wa nnimi ng'otambulatambula mu bantu bo, so toyimiriranga kulumba musaayi gwa muliraanwa wo, nze Mukama. Tokyawanga muganda wo mu mutima gwo, tolemanga kunenya muliraanwa wo oleme okubaako ekibi ku lulwe. Tuwalananga ggwanga, so tobangalange yonna eri abaana b'abantu bo, naye onooyagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka, nze Mukama. Mwekuumenga amateeka gange. Tozaalisanga nsolo ezo engeri ezitafaanana bumu. Tosiganga mu nnimiro yo nsigo ey'engeri ebbiri. Ekyambalo tekikubikkangako eky'engeri ebbiri ez'olugoye ezitabuddwa wamu. Era buli anaasulanga n'omukazi naye nga muzaana, ng'aliko bba amwogereza, era nga tanunulwanga n'akatono, so nga taweebwanga ddembe, banaabonerezebwanga, tebattibwanga, kubanga teyali wa busa. Awo anaaleetanga ekyo ky'awaayo olw'omusango eri Mukama, Omulyango gwe weema ey'okusisinkanirangamu embuzi ennume okuba ekiweebwayo olw'omusango. Awo kabona anaamutangirizanga endiga ennume ey'ekiweebwayo olw'omusango mu maaso ga Mukama olw'ekibi kye yakola. Kale anaasonyiyibwanga ekibi kye yakola. Era bwe mubanga muyingidde mu nsi eyo era nga mumaze okusimba emiti egy'engeri zonna egiriibwako ne mulyoka muyita ebibala byagyo obutakomolwa bwagyo, emyaka esatu binaabanga gye mulinga ebitali bikomole tebiriibwangako, naye mu mwaka ogw'okuna ebibala byayo byonna biriba bitukuvu olw'okutendereza Mukama. Ne mu mwaka ogw'okutaano mulirya ku bibala byayo ebawe ekyengera kyayo, nze Mukama Katonda wammwe. Temulyanga kintu kyonna wamu n'omusaayi, so temuwanga ddogo, so temulagulanga. Temumwanga nkiya, so toyonoonanga nsonda za kirevu kyo. Temwesalanga ku mubiri gwammwe olw'abafu, so temwesalangako bya buyonjo byonna, nze Mukama. Tovumisanga muwala wo okumufuula omwenzi, ensi ereme okugoberera obwenzi, ensi nejjula ekibi. Mwekuumenga sabbiiti zange, era mutyenga awatukuvu wange, nze Mukama. Temukyukiranga abo abasamira emizimu, newaakubadde abalogo, temubanoonyanga okwonooneka olwabo, nze Mukama Katonda wammwe. Osegulirangaa alina envi, era ossangamu ekitiibwa amaaso g'omukadde, era otyanga Katonda wo, nze Mukama. Era omugenyi bw'anaatuulanga naawe mu nsi yammwe, temumukolanga bubi. Omugenyi anaatuulanga nammwe anaabanga gye muli ng'enzaalwa mu mmwe, era omwagalanga nga bwe weeyagala wekka, kubanga mwali bagenyi mu nsi y'Emisiri, nze Mukama Katonda wammwe. Temukolanga ebitali bya butuukirivu okusala emisango, okupima emikono, okupimira mu minzaani, newaakubadde okugera. Munaabanga ne minzaani entuufu, n'ebigera bituufu, efa ntuufu, ne inne entuufu. Nze Mukama Katonda wammwe yabajja mu nsi ey'Emisiri. Era mukwatenga amateeka gange gonna, n'emisango gyange gyonna, ne mubikolanga. Nze Mukama. Esule ya makumi abiri. Mukama n'agamba Musa nti, era nate gamba abaana ba Isirayiri nti, bw'anaabangawo omuntu yenna ku baana ba Isirayiri oba ku bagenyi abatuula mu Isirayiri, anaawangayo ku zadde lye eri Moleki, talemanga kuttibwa, abantu ab'omu nsi banaamukubanga amayinja. Era nange naamwolekezanga amaaso gange omuntu oyo ne muzikiriza okumuggya mu bantu be, kubanga awaddeyo ku zadde lye eri Moleki okwonoona awatukuvu wange n'okuvumisa erinnya lyange ettukuvu. Era abantu ab'omu nsi bwe banaakisanga n'akatona amaaso gaabwe omuntu oyo bw'anaawangayo ku zadde lye eri Moleki ne batamutta, awo naamwolekezanga obwenyi bwange omuntu oyo ne baganda be ne muzikiriza, ye n'abo bonna abamugoberera okwenda ne Moleki okubajja mu bantu baabwe. N'omuntu anaakyukiranga abo abasamira emizimu n'abalogo okubagoberera okwenda, naamwolekezanga obwenyi bwange omuntu oyo ne muzikiriza okumuggya mu bantu be. Kale mwetukuzenga mubeerenga abatukuvu, kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Era mwekuumenga amateeka gange mugakolenga, nze Mukama abatukuza. Kubanga buli anaakolimiranga kitaawe oba nnyina talemanga kuttibwa, ng'akolimidde kitaawe oba nnyina omusaayi gwe gunaabanga ku ye. N'omuntu anaayendanga ku mukazi w'omusajja omulala, anaayendanga ku mukazi wa muliraanwa we, omwenzi omusajja n'omwenzi omukazi tebalemanga kuttibwa. N'omusajja anaasulanga ne mukazi wa kitaawe ng'abikkudde ku nsonyi za kitaawe, bombi tebalemanga kuttibwa, omusaayi gwabwe gunaabanga ku bo. Era omusajja bw'anaasulanga ne muka mwana we, bombi tebalemanga kuttibwa, nga bakoze okutabula, omusaayi gwabwe gunaabanga ku bo. Era omusajja bw'anaasulanga n'omusajja nga bwe yandyebase n'abakazi, bombi nga bakoze eky'omuzizo, tebalemanga kuttibwa, omusaayi gwabwe gunaabanga ku bo. Era omusajja bw'anaawasanga omukazi ne nnyina, ekyo kibi, banaayokebwanga omuliro ye nabo, muleme okuba ekibi mu mmwe. Era omusajja bw'anaasulanga n'ensolo talemanga kuttibwa, era munattanga ensolo eyo. Era omukazi bw'anaasembereranga ensolo yonna n'agalamira nayo, omuttanga omukazi oyo n'ensolo, tebiremanga kuttibwa, omusaayi gwabyo gunaabanga ku byo. Era omusajja bw'anaawasanga mwannyina, muwala wa kitaawe oba muwala wa nnyina, n'alaba ensonyi ze, naye n'alaba ensonyi ze, kye kigambo eky'obuwemu, era banaazikirizibwanga mu maaso g'abaana b'abantu baabwe, ng'abikkudde ku nsonyi za mwannyina, anaabangako obutali butuukirivu bwe. Era omusajja bw'anaasulanga n'omukazi aliko endwadde ye n'abikula ku nsonyi ze ng'afudde obwereere ensulo ye naye ng'abikudde ku nsulo y'omusaayi gwe. Awo bombi banaazikirizibwanga okuggibwa mu bantu baabwe. So tobikulanga ku nsonyi za muganda wa nnyoko newaakubadde eza mwannyina kitaawo kubanga afudde obwereere ow'obuko banaabangako obutali butuukirivu bwabwe. Era omusajja bw'anaasulanga ne mukazi wa kojjaawe ng'abikudde ku nsonyi za kojjaawe banaabangako ekibi kyabwe balifa nga tebalina baana. Era omusajja bw'anaawasanga mukazi wa muganda we bwe butali bulongoofu ng'abikudde ku nsonyi za muganda we tebalibana baana. Kye munaavanga mwekuuma amateeka gange gonna n'emisango gyange gyonna ne mubikolanga. Ensi gye mbayingizaamu okutuula omwo eremenga okubasesemera ddala. So temutambuliranga mu mpisa z'eggwanga lye ngoba mu maaso gammwe, kubanga baakolanga ebyo byonna era kye nvudde mbakyawa. Naye nabagamba mmwe nti mulisikira ensi yaabwe, nange ndigibawa okugirya ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Nze Mukama Katonda wammwe eyabaawula mu mawanga. Kye munaavanga mwawula ensolo ennongoofu n'eteri nnongoofu, n'ennyonyi eteri nnongoofu n'ennongoofu. So temufuulanga mmeeme zammwe za mizizo olw'ensolo oba olw'ennyonyi oba olw'ekintu kyonna ekyekulula ku nsi bye nayawula gye muli obutaba birongoofu. Era munaabanga batukuvu gye ndi, kubanga nze Mukama ndi mutukuvu era nabaawula mu mawanga mubeere abange. Era omusajja oba omukazi asamira omuzimu oba omulogo talemanga kuttibwa banaabakubanga amayinja, omusaayi gwabwe gunaabanga ku bo. Essuula ey'21. Mukama n'agamba Musa nti, yogera ne bakabona batabani ba Alooni obagambe nti tewabangawo muntu eyeyonoona olw'abo abaafa ku bantu be, wabula olw'abaganda be abamuli okumbi mu luganda, nnyina ne kitaawe ne mutabani we ne muwala we ne muganda we. N'olwamwannyina atamanyanga musajja amuli okumpi mu luganda atalina bba, olw'oyo ayinza okweyonoona. Tayonoonanga bw'aba omukulu mu bantu be okwevumisa. Tebamwanga kiwalaata ku mutwe gwabwe, so tebamwanga nsonda za kirevu kyabwe, so tebeesalanga n'akatono ku mubiri gwabwe. Banaabanga batukuva eri Katonda waabwe, so tebavumisanga linnya lya Katonda waabwe, kubanga bawaayo ebiweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro, gwe mugaati gwa Katonda waabwe, kye banaavanga babeera abatukuvu. Tebawasanga mukazi mwenzi oba aliko empita mbi, so tebawasanga mukazi eyagobebwa bba, kubanga mutukuvu eri Katonda we. Ky'onoovanga omutukuza, kubanga awaayo omugaati gwa Katonda wo. Anaabanga mutukuvu gy'oli, kubanga nze Mukama abatukuza, ndi mutukuvu. Era muwala wa kabona yenna bw'aneevumisanga nga yeefuula omwenzi, ng'avumisa kitaawe anaayokebwanga omuliro. N'oyo anaabanga kabona asinga obukulu mu baganda be afukibwako ku mutwe amafuta agafukibwako era ayawulibwa okwambala ebyambalo ebyo, tasumululanga nviiri za ku mutwe gwe, so tayuzanga ngoye ze, so tayingiranga eri omulambo gwonna, so teyeyonoonanga olwa kitaawe newaakubadde olwa nnyina, so tafulumanga mu watukuvu, so tavumisanga watukuvu wa Katonda we, kubanga engule ey'amafuta agafukibwako aga Katonda weegali ku ye. Nze Mukama. Era anaawasanga omukazi nga tannamanya musajja. Namwandu oba eyagobebwa oba aliko empita mbi omwenzi, abo tabawasanga. Naye omuwala atamanyanga musajja w'oku bantu be gw'anaawasanga. So tavumisanga zadire mu bantu be, kubanga nze ndi Mukama amutukuza. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni nti, buli muntu yenna ow'okuzadde lyo mu mirembe gyabwe gyonna anaabangako obulema tasemberanga okuwaayo omugaati gwa Katonda we, kubanga buli muntu yenna anaabangako obulema tasemberanga. Omuzibe w'amaaso oba awenyera oba eyayonooneka ennyindo oba aliko ekintu kyonna ekisukkirira oba eyamenyeka okugulu oba eyamenyeka omukono oba alina ebbango oba mututuuli oba aliko obulema ku liiso lye oba alina obuwere oba mu bootongo oba yayatika enjagi, tewabangawo muntu waakuzadde lya Alooni kabona aliko obulema anaasemberanga okuwaayo ebiweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro ng'aliko obulema, tasemberanga okuwaayo omugaati gwa Katonda we. Anaalyanga ku mugaati gwa Katonda we, ku mugaati omutukuvu ennyo era ne ku mutukuvu. Kyokka tayingiranga awali ejjigi, so tasemberanga kyoto, kubanga aliko obulema. alimengo okuvumisa watukuvu wange, kubanga nze ndi Mukama Katonda atukuzaawo. Awo Musa n'agamba Aloni bw'atyo ne batabani be n'abaana bonna aba Isirayiri. Esule ya 22. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Aloni ne batabani be, beewalenga ebintu ebitukuvu eby'abaana ba Isirayiri, bye batukuza gye ndi, era balemenga okuvumisa erinnya lyange ettukuvu. Nze Mukama. Bagambe nti, buli muntu yenna ow'okuzadde lyammwe lyonna mu mirembe gyammwe gyonna, anaasembereranga ebintu ebitukuvu, abaana ba Isirayiri batukuze eri Mukama, ng'aliko obutali bulongoofu bwe, obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu maaso gange. Nze Mukama. Buli muntu yenna ow'okuzadde lya Aloni aliko ebigenge oba alina enziku, talyanga ku bintu ebitukuvu okutuusa lw'aliba omulongoofu. Era buli anaakomanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu olw'abafu, oba omuntu avaamu amaanyi, oba buli anaakomanga ku kyewalula kyonna ekiyinza okumufuula atali mulongoofu, oba ku muntu ayinza okumusiiga obutali bulongoofu bwonna bw'aliko. Obulamu obwo obunaakomanga ku ebyo byonna anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi, so talyanga ku bintu ebitukuvu wabula ng'anaabye omubiri gwe mu mazzi. Awo enjuba ng'egudde anaabanga mulongoofu, oluvannyuma anaalyanga ku bintu ebitukuvu kubanga gwe mugaati gwe. Ekinaafanga kyokka oba ekinaataagulwataagulwanga ensolo talyangako okweyonoona nakyo. Nze Mukama. Kye banaavanga beekuuma, kye nabateresa, balemenga okubaako ekibi olw'ekyo, ne bafiira mu kyo bwe banaakivumisanga. Nze ndi Mukama abatukuza. Tewabangawo omugenyi anaalyanga ku kintu ekitukuvu, omuyise, aline kabona, oba omusenze akolera empeera, talyanga ku kintu ekitukuvu. Naye kabona bw'anaagulanga obulamu bwonna, agulibwa n'ebintu bye, oyo anaalyangako, n'abo abazaalirwa mu nnyumba ye, abo banaalyanga ku mugaati gwe. Era muwala wa kabona bw'anaafumbirwanga omugenyi, talyanga ku kiweebwayo ekisulibwa ku bintu ebitukuvu. Naye muwala wa kabona bw'abanga nnamwandu, oba eyagobebwa, era nga talina mwana, era ng'akomyewo mu nnyumba ya kitaawe nga mu buto bwe, anaalyanga ku mugaati gwa kitaawe, naye tewaabengawo omugenyi anaalyanga ku gwo. Era omuntu bw'anaalyanga ku kintu ekitukuvu nga tamanyiridde, kale anaakigattangako ekitundu kyakyo ekyokutaano, n'awa kabona ekintu ekitukuvu. So tebavumisanga bintu bitukuvu by'abaana ba Isirayiri bye bawaayo eri Mukama, ne babaleetako bwe batyo obutali butuukirivu obuleeta omusango bwe balya ku bintu byabwe ebitukuvu, kubanga nze ndi Mukama abatukuza. Mukama n'agamba Musa nti, yogera na Aloni ne batabani be n'abaana bonna aba Isirayiri, obagambe nti, buli muntu yenna ow'oku nnyumba ya Isirayiri oba ku bagenyi abali mu Isirayiri anaawangayo ekitone kye bwe kinaabanga obweyamo bwabwe bwonna, oba ekiweebwayo kyonna kye bawaayo ku bwabwe kye bawaayo eri Mukama okuba ekiweebwayo ekyokebwa, munaawangayo ennume eteriiko bulema ku nte, ku ndiga oba ku mbuzi, mulyoke mukkirizibwe. Naye ekintu kyonna ekiriko obulema ekyo temukiwangayo, kubanga tekiibenga kya kukkirizibwa ku lwammwe. Era buli anaawangayo ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama okutuukiriza obweyamo, oba okuba kyawaayo ku bubwe, ku nte oba ku mbuzi, eneebanga ntuukirivu eryoke ekkirizibwe, tebangako bulema. Enzibe y'amaaso oba emmenyefu oba ennema oba eriko amabwa oba obuwere oba kabootongo, ezo temuziwangayo eri Mukama, so temubifuulanga ekiweebwayo n'omuliro eri Mukama ku kyoto. Oba ente oba omwana gw'endiga eriko ekintu kyonna ekisukkirira oba ekitatuuka mu bitundu byayo, eyo yinza okuwaayo okuba ky'owaayo ku bubwo, naye okuba obweyamo tekkirizibwenga. Eyabeta ente bw'enjagi zaayo oba eyanyigibwa oba eyayatika oba eyasalibwako ezo temugiwangayo eri Mukama, so temukolanga bwe mutyo mu nsi yammwe. So ne mu mukono gwa munnaggwanga
temuwangayo mugaati gwa Katonda wammwe ogugendera ku ezo zonna, kubanga okwonooneka kwazo kuli mu zo.
Ziriko obulema, tezikkirizibwenga ku lwammwe. Mukama n'agamba Musa nti, ente oba ndiga oba mbuzi bw'eneezaalibwanga, eneemalanga ennaku musanvu ng'eyonka nnyina waayo. Awo okuva ku lunaku olw'omunaana n'okukirawo, eneekkirizibwanga okuba ekitone ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Era bw'eba ente oba ndiga, temugittanga yo n'omwana waayo byombi ku lunaku lumu. Era bwe munaawangayo ssaddaaka ey'okwebaza eri Mukama, munaji wangayo mulioke mukirizibwe eneri rwanga kuluna kuolwo temujisigazanga ko okutuusa enkya nze mukama kimunavanga mwekume biragiro byange ne mubikola nze mukama so temuvumisanga linnya lyange tukuvu ninjagala okutukuzibwanga mu baana ba Isirayiri nze mukama abatukuza eyabajja mu nsi ye Misiri okuba Katonda wammwe nze mukama. Esule ya 23. Mukama n'agamba Musa nti yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti embaga endagire za mukama ze munaalangiranga okuba okukuŋŋaana okutukuvu zino ze mbaga zange endagire ennaku omukaaga zinaakolerwangako omulimu naye ku lunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombeekerako okuŋŋaana okutukuvu temukolanga mulimu gwonna olwo ssabbiiti eri mukama mu nnyumba zammwe zonna. Zino ze mbaga endagire za mukama kwe kuŋŋaana okutukuvu ze munaalangiranga mu ntuuko zaazo endagire. Mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'14 akawungeezi kwe kuyitako kwa mukama naye ku lunaku olw'15 olw'omwezi ogwo ye mbaga ey'emigaati egitazimbulukuswa eri mukama munaaliiranga ennaku 7 emigaati egitazimbulukuswa. Ku lunaku olw'olubereberye munaabanga n'okukuŋŋaana okutukuvu temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono naye munaaweerangayo ennaku 7 ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri mukama. Ku lunaku olw'omusanvu wanaabangawo okukuŋŋaana okutukuvu temukolanga mulimu gwa mikono. Mukama n'agamba Musa nti yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti bwe mulimala okuyingira mu nsi gye mbawa ne mukungula ebikungulwa byayo ne mulyokanga muleeta ekinywa eky'ebibereberye eby'ebikungulwa byammwe eri kabona naye anaawuubawuubanga ekinywa mu maaso ga Mukama okukkirizibwa ku lwammwe ku lw'enkya oluddirira ssabbiiti kabona kwanaakiwuubirawuubiranga. Era ku lunaku kwe munaawuubirawuubiranga ekinywa munaawangayo omwana gw'endiga omulume ogutaliiko bulema ogutannamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama n'ekiweebwayo kyako eky'obutta kinaabanga ebitundu 2 eby'ekkumi ebya efa eby'obutta obulungi obutabuddwamu amafuta ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama okuba evvumbe eddungi n'ekiweebwayo kyako eky'okunywa kinaabanga kya nvinnyo ekitundu eky'okuna ekya enni. So temulyanga mugaati newaakubadde eŋŋano ensiike newaakubadde ebirimba ebibisi okutuusa olunaku olwo okutuusa lwe munaamalanga okuleeta ekitone kya Katonda wammwe ly'etteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna mu nnyumba zammwe zonna. Era muneebaliranga okuva ku lw'enkya oluddirira ssabbiiti okuva ku lunaku kwe mwaleetera ekinywa ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa wanaabangawo ssabbiiti 7 ennamba okutuusa olw'enkya oluddirira ssabbiiti ey'omusanvu munaabalanga ennaku 5 awo munaawangayo ekiweebwayo eky'obutta obuggya eri Mukama munaafulumyanga mu nnyumba zammwe emigaati 2 egiwuubibwawuubibwa egy'ebitundu 2 eby'ekkumi ebya efa ginaabanga gyabutta bulungi ginaayokebwanga n'ekizimbulukusa okuba ekibereberye eri Mukama. Era munaaleetanga wamu n'emigaati abaana b'endiga 7 abataliiko bulema abatannamala mwaka gumu n'ente ento emu n'endiga ennume 2 zinaabanga ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama wamu n'ekiweebwayo kyako eky'obutta n'ebiweebwayo byako eby'okunywa ky'ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama. Era munaawangayo embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi n'abaana b'endiga abalume 2 abatannamala mwaka gumu okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe. Kale kabona anaaziwuubanga wamu n'emigaati egy'ebibereberye okuba ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa mu maaso ga Mukama wamu n'abaana b'endiga bombi binaabanga bitukuvu eri Mukama bya kabona. Era munaalangiranga ku lunaku olwo wanaabangawo okukuŋŋaana okutukuvu gye muli temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono ly'etteeka eritaliggwaawo mu nnyumba zammwe zonna mu mirembe gyammwe gyonna. Era bwe munaakungulanga ebikungulu eby'ensi yammwe tomaliranga ddala kukungula nsonda za nnimiro yo so tolondanga ebyerebwa eby'ebikungulwa byo onoobirekeranga omwavu n'omugenyi nze Mukama Katonda wammwe. Mukama n'agamba Musa nti gamba abaana ba Isirayiri nti mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi wanaabangawo okuwummula okw'okwewombeeka gye muli ekijjukizo eky'okufuuwa amakondeere okukuŋŋaana okutukuvu temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono, era munaawangayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Mukama n'agamba Musa nti, naye ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi ogwo ogw'omusanvu lwe lunaku olw'okutangirirako, lunaabanga kukuŋŋaana kutukuvu gye muli, nammwe munaabonerezanga obulamu bwammwe, era munaawangayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. So temukolanga mulimu gwonna ku lunaku olwo, kubanga lwe lunaku olw'okutangirirako okubatangirira mu maaso ga Mukama Katonda wammwe. Kubanga buli bulamu bwonna obutaabonerezebwenga ku lunaku olwo anaazikirizibwanga mu bantu be. Era buli bulamu bwonna obunaakolanga omulimu gwonna ku lunaku olwo, obulamu obwo n'abuzikirizanga mu bantu be. Temukolanga mulimu gwonna lyetteeka eritaliggwawo mu mirembe gyammwe gyonna mu nnyumba zammwe zonna. Lunaabanga gye muli ssabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombeekerako, nammwe munaabonerezanga obulamu bwammwe ku lunaku olw'omwenda olw'omwezi akawungeezi, okusooka akawungeezi okutuusa akawungeezi, muneekuumanga ssabbiiti yammwe. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti, ku lunaku olw'ekkumi n'ettaano olw'omwezi guno ogw'omusanvu wanaabangawo embaga ey'ensiisira okumala ennaku musanvu eri Mukama. Ku lunaku olw'olubereberye wanaabangawo okukuŋŋaana okutukuvu, temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono. Munaaweerangayo ennaku musanvu ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Ku lunaku olw'omunaana wanaabangawo okukuŋŋaana okutukuvu gye muli, nammwe munaawangayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, kwe kukuŋŋaana okukulu, temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono. Ezo z'embaga endagiro eza Mukama ze munaalangiranga okuba okukuŋŋaana okutukuvu okuwangayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo ekyobutta, ssaddaaka n'ebiweebwayo ebyokunywa kinnakimu ku lunaku lwakyo, obutassaako ssabbiiti za Mukama, n'ebirabo byammwe n'obweyamo bwammwe bwonna n'ebyo byonna bye muwaayo ku bwammwe bye muwa Mukama. Naye ku lunaku olw'ekkumi n'ettaano olw'omwezi ogw'omusanvu bwe munaamalanga okukungula ebibala by'ensi, muneekuumiranga embaga ya Mukama ennaku musanvu. Ku lunaku olw'olubereberye wanaabangawo okuwummula okw'okwewombeeka, ne ku lunaku olw'omunaana wanaabangawo okuwummula okw'okwewombeeka. Era ku lunaku olw'olubereberye muneetwaliranga ebibala by'emiti emirungi, amatabi g'enkindu n'amatabi g'emiti emiziyivu n'emiti egy'oku migga, era munaasanyukiranga ennaku musanvu mu maaso ga Mukama Katonda wammwe. Era munaagyekuumiranga okuba embaga eri Mukama ennaku musanvu buli mwaka, lyetteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe. Munaagyekuumiranga mu mwezi ogw'omusanvu. Munaamalanga ennaku musanvu mu nsiisira, enzaalwa bonna ab'omu Isirayiri banaatuulanga mu nsiisira. Emirembe gyammwe giryoke gimanyenga nga natuuza abaana ba Isirayiri mu nsiisira bwe nabajja mu nsi y'e Misiri, nze Mukama Katonda wammwe. Awo Musa n'abuulira abaana ba Isirayiri embaga endagire eza Mukama.
Essuula ya 24.
Mukama n'agamba Musa nti, lagira abaana ba Isirayiri bakuleetere amafuta amalungi aga zeyituuni amakubo olw'ettabaaza, okwasanga ettabaaza olutata. Ebweru w'eggigi ery'obujulirwa mu weema ey'okusisinkanirangamu, Alooni w'anaagirongooserezanga okusooka akawungeezi okutuusa enkya mu maaso ga Mukama olutata. Linaabanga tteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna. Ettabaaza anaazirongooserezanga ku kikondo ekirongoofu mu maaso ga Mukama olutata. Era onoddiranga obutto obulungi n'oggyamu emigaati 12 emyokye, ebitundu 2 eby'ekkumi ebya efa binaabanga mu mugaati gumu, era onoogiteekanga embu 2 buli lubumukaaga ku mmeeza ennongoofu mu maaso ga Mukama. Era onooteekanga omugavu omulongoofu ku buli lubu gubeerenga ekijjukizo eri emigaati ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Buli ssabbiiti anaagitegekanga mu maaso ga Mukama olutata, y'endagaano eteriggwaawo ku lw'abaana ba Isirayiri. Era ginaabanga gya Alooni ne batabani be, era banaagiriranga mu kifo ekitukuvu, kubanga mitukuvu nnyo gyali ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro olw'etteeka eritaliggwaawo. Awo mutabani w'omukazi Omuyisirayiri kitaawe mu Misiri n'afuluma n'agenda mu baana ba Isirayiri. Mutabani w'omukazi Omuyisirayiri n'omusajja wa Isirayiri ne bawakanira mu lusiisira. Mutabani w'omukazi Omuyisirayiri n'avvoola erinnya n'akolima, ne bamuleetera Musa. ninyina erinnya lye Seromisi muwala wa Dibuli ow'omukika kya Ddaani ne bamusiba balyoke babuulirwe mu kamwa ka Mukama. Mukama n'agamba Musa nti oyo akolimye mumufulumye ebweru w'olusiisira n'abo bonna abamuwulidde bateeka emikono gyabwe ku mutwe gwe ekibiina kyonna kimukuba amayinja. Era n'ogamba abaana ba Isirayiri nti buli anaakolimiranga Katonda we anaabangako ekibi kye n'oyo anavvoolanga erinnya lya Mukama talemanga kuttibwa, ekibiina kyonna tekiremanga kumukuba mayinja. Omugenyi naye era n'enzaalwa bw'anaavvoolanga erinnya lya Mukama anattibwanga. N'oyo anaakubanga omuntu yenna n'amutta talemanga kuttibwa, n'oyo anaakubanga ensolo n'agitta anaagiriwanga obulamu olw'obulamu. Era omuntu bw'anaalemazanga muliraanwa we nga bw'akoze bw'anaakolebwanga bw'atyo. Ekinuubule olw'ekinuubule, eriiso olw'eriiso, erinnyo olw'erinnyo, nga bw'alemazizza omuntu bw'anaasasulibwanga bw'atyo. N'oyo anattanga ensolo anaagiriwanga, n'oyo anattanga omuntu anattibwanga. Munaabanga n'etteeka limu eri omugenyi era n'enzaalwa, kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Awo Musa n'agamba abaana ba Isirayiri oyo yakolima ne bamufulumya ebweru w'olusiisira ne bamukuba amayinja. Abaana ba Isirayiri ne bakola nga Mukama bwe yalagira Musa. Esula ya 25. Mukama n'agambira Musa ku lusozi Sinaayi nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti, bwe muliyingira mu nsi gye mbawa ensi n'eryokanga yeekuuma ssabbiiti eri Mukama. Ennimiro yo onoogisigiranga emyaka mukaaga, n'olusuku lwo olw'emizabbibu onoolusaliriranga emyaka mukaaga, n'okungula ebibala byalwo. Naye mu mwaka ogw'omusanvu wanaabangawo ssabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombeekerako eri ensi, ssabbiiti eri Mukama. Tosiganga nnimiro yo so tosaliranga lusuku lwo. Ekyo ekimera kyokka ku bikungulwa byo tokikungulanga, ne zabbibu ez'oku muzabbibu gwo ogutali musalire tozinoganga.
Gunaabanga mwaka gwa kuwummula okw'okwewombeeka eri ensi.
Era ssabbiiti ey'ensi eneebanga kyakulya gye muli eri ggwe n'eri omuddu wo n'omuzaana wo n'omusenze wo akolera empeera n'omugenyi wo atuula naawe, n'eri ebisibo byo n'ensolo eziri mu nsi yo. Ekyengera kyayo kyonna kinaabanga kyakulya. Era oneebaliranga ssabbiiti musanvu ez'emyaka, emyaka musanvu emirundi musanvu. Era wanaabangawo gy'oli ennaku eza ssabbiiti musanvu ez'emyaka gy'emyaka 49. Awo n'olyoka ng'otambuza ekkondeere ery'eddoboozi eddene ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi ogw'omusanvu, ku lunaku olw'okutangiririrako kwe munaatambulizanga ekkondeere okubunya ensi yammwe yonna. Era munaatukuzanga omwaka ogw'ataano ne mulangira eddeme mu nsi yonna eri abo bonna abagituulamu, gunaabanga jjubiri gye muli. Era munaakomangawo buli muntu mu butaka bwe, era munaakomangawo buli muntu mu ndaaze. Omwaka ogwo ogw'ataano gunaabanga jjubiri gye muli. Temusiganga so temukungulanga ekyo ekimera kyokka mu gwo, so temunoganga mu gwo ku mizabbibu egitali misalire, kubanga jjubiri gunaabanga mutukuvu gye muli. Munaalyanga ekyengera kyagwo nga mukijja mu nnimiro. Mu mwaka ogwo ogwa jjubiri mwe munaakomerangawo buli muntu mu butaka bwe. Era bw'onooguzanga muliraanwa wo ekintu kyonna oba bw'onoogulanga mu mukono gwa muliraanwa wo temulyazaamanyagananga. Ng'omuwendo gw'emyaka we guli egiddiridde jjubiri bw'onoogulaananga ne muliraanwa wo, era ng'omuwendo gw'emyaka egy'ebikungulwa bwe guli bw'anaakuguzanga. Ng'emyaka bwe ginenkananga obungi bw'onooyongera bw'otyo ku muwendo gwakyo, era ng'emyaka bwe ginenkananga obutono bw'onoosalanga bw'otyo ku muwendo gwakyo, kubanga omuwendo gw'ebikungulwa gwakuguza. So temulyazaamanyagananga, naye otyanga Katonda wo, kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Kye munaavanga mukola amateeka gange ne mwekuuma emisango gyange ne mugikola, era munaatuulanga mu nsi mirembe. Era ensi eneebalanga ebibala byayo, nammwe munaalyanga okukkuta ne mutuula omwo mirembe. Era bwe munaayogeranga nti tuli lyaki mu mwaka ogw'omusanvu, laba tetulisiga so tetulikungula kyengera kyaffe, kale n'alagira ng'omukisa gwange okubeera kummwe mu mwaka ogw'omukaaga era gunaabalanga ebibala eby'emyaka gyonsatule era munaasiganga mu mwaka ogw'omunaana ne mulya ku bibala ebyaterekebwa edda okutuusa mu mwaka ogw'omwenda ebibala byayo bwe birituuka munaalyanga ku byaterekebwa edda. So ensi tetundibwanga okugiviiramu ddala ennaku zonna kubanga ensi yange kubanga muli bagenyi era abayise gye ndi ne mu nsi yonna ey'obutaka bwammwe munakkirizanga ensi okununulibwa. Muganda wo bw'abanga ayavuwadde n'atunda ku butaka bwe kale muganda we asinga okumuba okumpi mu luganda anajjanga n'anunula ekyo muganda we ky'atunze era omuntu bw'atabangako anaakinunula era ng'agaggawadde n'alaba ebinaamala okukinunula awo abalenga emyaka gye kyatundirwamu n'addiza ebisukkiriddemu omuntu gwe yakiguza naye anaddanga mu butaka bwe. Naye bw'abanga tayinza kukyeddiza kale ekyo kye yatunda kinaabeeranga mu mukono gw'oyo eyakigula okutuusa mu mwaka gwa Jubiri awo kinaagenderanga mu Jubiri naye anaddanga mu butaka bwe. Era omuntu bw'atundanga ennyumba ey'okutuulamu mu kibuga ekiriko bbugwe kale anaayinzanga okuginunula omwaka omulamba nga tegunnaggwako kasookedde etundibwa anaamalanga omwaka omulamba ng'alina obuyinza obw'okununula. Era bw'eteenunulibwenga mu bbanga ery'omwaka omulamba kale ennyumba eri mu kibuga ekiriko bbugwe eneefuukiranga ddala y'oyo eyagigula okuba eyiye ennaku zonna mu mirembe gye gyonna tegenderanga mu Jjubiri. Naye ennyumba ez'omu byalo ebitaliiko bbugwe okubyetooloola zinaabalirwanga wamu n'ennimiro ez'omu byalo zinaayinzikanga okununulibwa era zinaagenderanga mu Jjubiri. Naye ebibuga eby'Abaleevi ennyumba ez'omu bibuga eby'obutaka bwabwe Abaleevi banaayinzanga okuzinunula mu biro byonna era omu ku Baleevi bw'anaanunulanga kale ennyumba eyatundibwa n'ekibuga eky'obutaka bwe binaagenderanga mu Jjubiri kubanga ennyumba ez'omu bibuga eby'Abaleevi bwe butaka bwabwe mu baana ba Isirayiri. Naye ennimiro y'omu byalo ebiriraanye ebibuga byabwe tetundibwanga kubanga bwe butaka bwabwe olw'ennaku zonna. Era muganda wo bw'abanga ayavuwadde omukono gwe ne guggwamu amaanyi gy'oli kale onoomuyambanga anaatuulanga naawe ng'omugenyi era ng'omuwaŋŋanguse. Tomutwalangako magoba newaakubadde ebisukkirira naye otyanga Katonda wo muganda wo alyoke atuulenga naawe. Tomuwolanga bintu byo olw'amagoba so tomuwanga byakulya byo olw'ebisukkirira. Nze Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi ey'e Misiri okubawa ensi ya Kanaani okuba Katonda wammwe. Era muganda wo bw'abanga ayavuwalidde gy'oli ne yeetunda gy'oli tomufuulanga muddu okukuweerezanga anaabeeranga naawe ng'omusenze akolera empeera era ng'omuwaŋŋanguse anaakuweerezanga okutuusa ku mwaka gwa Jjubiri n'alyoka akuvaako ye n'abaana be awamu naye n'adda mu ndaze ye ne mu butaka bw'abakitaabwe mw'anaddiranga kubanga baddu bange be najja mu nsi y'e Misiri tebatundibwanga okuba abaddu. Tomufuganga lw'amaanyi naye otyanga Katonda wo n'abaddu bo n'abazaana bo boonaabanga nabo ku mawanga agabeetoolodde kwabo kwe munaagulanga abaddu n'abazaana era ku baana b'abagenyi abatuula mu mmwe kwabo kwe munaagulanga ne ku ŋŋanda zaabwe eziri nammwe be baazaalira mu nsi yammwe nabo banaabanga nvuma zammwe era munaabafuulanga obusika eri abaana bammwe abanaabaddiriranga okuba nabo okuba envuma kwabo kwe munaatwalanga abaddu bammwe ennaku zonna naye baganda bammwe abaana ba Isirayiri temubafuganga mwekka na mwekka lw'amaanyi. Era omugenyi oba muwaŋŋanguse ali naawe bw'abanga agaggawadde ne muganda wo ng'ayavuwalidde gy'ali ne yeetunda eri omugenyi oba muwaŋŋanguse ali naawe oba eri olukolo lw'enda z'omuwaŋŋanguse bw'anaamalanga okutundibwa anaayinzanga okununulibwa omu ku baganda be anaayinzanga okumununula oba kojjaawe oba mutabani wa kojjaawe anaayinzanga okumununula oba omuntu yenna ku ndaze amuli okumpi mu luganda anaayinzanga okumununula oba bw'abanga agaggawadde anaayinzanga okwenunula yekka era anaabaliranga oyo yamugula okuva ku mwaka mwe yeetundira gy'ali okutuusa ku mwaka gwa Jjubiri n'omuwendo ogw'okutundibwa kwe gunaabanga ng'omuwendo gw'emyaka bwe gunaabanga ng'ebiro eby'omusenze akolera empeera bwe biri bwatyo bw'anaabanga naye. Obanga ekyasigaddeyo emyaka mingi ng'egyo bwe giri, bw'anazzanga bwatyo ku muwendo ogw'okununulibwa kwe ng'agujja ku bintu ebyamugula. Era obanga ekyasigaddeyo emyaka mitono okutuusa ku mwaka gwa Jubiri, kale anaamubaliranga ng'emyaka bwe giri bw'anazzanga bwatyo omuwendo ogw'okununulibwa kwe. Anaabanga naye ng'omusenze akolera empeera buli mwaka, tamufuganga lw'amaanyi mu maaso go. Era bw'atanunulibwenga bwatyo, kale anaagenderanga mu mwaka gwa Jubiri ye n'abaana be awamu naye. Kubanga abaana ba Isirayiri baddu gye ndi, be baddu bange be najja mu nsi y'e Misiri. Nze Mukama Katonda wammwe. Esule ya birimu omukaaga. Teweekoleranga bifaananyi so temwesimbiranga kifaananyi kyole, newaakubadde empagi so temuteekanga mu nsi yammwe ejjinja lyonna eririko enjola okulivuunamiranga, kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Mwekuumanga ssabbiiti zange ne musangamu ekitiibwa watukuvu wange. Nze Mukama. Bwe munaatambuliranga mu mateeka gange ne mwekuumanga ebiragiro byange ne mubikola, kale nnaawanga enkuba yammwe mu ntuuko zaayo, n'ensi eneebalanga ekyengera kyayo, n'emiti egy'omu nnimiro ginaabalanga ebibala byagyo. N'okuwula kwammwe kunaatuukanga kunoga zabbibu, n'okunoga kunaatuukanga ku biro eby'okusigiramu. Era munaalyanga emigaati gyammwe okukkuta ne mutuula mu nsi yammwe mirembe. Nange nnaawanga emirembe mu nsi, era munaagalamiranga so tewaabenga anaabatiisanga. Era ndimalawo ensolo embi mu nsi, so n'ekitala tekiyitenga mu nsi yammwe. Nammwe munaagobanga abalabe bammwe, era banaagwanga mu maaso gammwe n'ekitala. Era abataano kummwe banaagobanga ekikumi, n'ekikumi kummwe banaagobanga akakumi, n'abalabe bammwe banaagwanga mu maaso gammwe n'ekitala. Era naabassangako omwoyo, ne mbazaalisa, ne mbaaza, era naanywezanga endagaano yange nammwe. Era munaalyanga ku byaterekebwa edda ebyaludde, era munaafulumyanga eby'edda olw'ebijja. Era naateekanga ennyumba yange mummwe, n'obulamu bwange tebubakyawenga. Era naatambuliranga mummwe n'embeera Katonda wammwe, nammwe munaabanga bantu bange. Nze Mukama Katonda wammwe yabajja mu nsi y'e Misiri, muleme okuba abaddu baabwe, era mmenya ebisibe eby'ekikoligo kyammwe, ne mbatambuza nga mwesimbye. Naye bwe mutampulirenga ne mutakola biragiro bino byonna, era bwe munaagaananga amateeka gange n'obulamu bwammwe, bwe munaakyawanga emisango gyange n'obutakola ne mutakolanga biragiro byange byonna, naye ne muleka endagaano yange, nange n'abakolanga bwe nti, n'alagiranga entiisa okubeera ku mmwe, akakono n'omusujja, ebinaamalangamu amaaso, ne bikozimbya obulamu, era munaasigiranga busensigo zammwe, kubanga abalabe bammwe banaaziryanga. Era naabolekezanga amaaso gange, nammwe munaakubibwanga mu maaso g'abalabe bammwe, ababakyawa be banaabafuganga. Era munaddukanga nga tewali agoba. Era n'ebyo byonna bwe binaalemwanga okubampuliza, kale ndyeyongera emirundi musanvu okubabonereza olw'ebibi byammwe. Era naamenyanga amalala ag'obuyinza bwammwe, era naafuulanga eggulu lyammwe okuba ng'ekyuma, n'ettaka lyammwe okuba ng'ekikomo, n'amaanyi gammwe ganaagenderanga busa, kubanga ensi yammwe teebalenga kyengera kyayo, so n'emiti egy'omu nsi tegiibalenga bibala byagyo. Era bwe munaatambuliranga mu kuyomba nange ne mutampulira, ndyeyongeranga emirundi musanvu okubaleetako ebibonyoobonyo ng'ebibi byammwe bwe binaabanga. Era naasindikanga mummwe ensolo ey'omu nsiko eneebanyagangako abaana bammwe, era eneezikirizanga ebisibo byammwe, era eneebakendeezanga, n'amakubo gammwe ganaazikanga. Era n'ebyo bwe binaalemwanga okubakomyawo gye ndi, naye ne mutambuliranga mu kuyomba nange, kale nange naatambuliranga mu kuyomba nammwe. Era naabakubanga emirundi musanvu nze mwene olw'ebibi byammwe. Era naabaleetangako ekitala ekinaawala nange eggwanga ery'endagaano. Era munaakuŋŋaanyizibwanga wamu mu bibuga byammwe, era naasindikanga kawumpuli kummwe, era munaagabulwanga mu mukono gw'omulabe. Bwe naamenyanga omuggo gwammwe ogw'omugaati, abakazi kkumi banaayokeranga emigaati gyammwe mu kabiga kamu, era banazzanga nate emigaati gyammwe nga bagipimye mu minzaani. Era munaalyanga ne mutakuta. Era n'ebyo byonna bwe binaalemwanga okubampuliza, naye ne mutambulira mu kuyomba nange, kale n'atambuliranga mu kuyomba nammwe mu kiruyi. Era n'ababonerezanga emirundi musanvu olw'ebibi byammwe. Era munaalyanga ennyama y'abatabani bammwe n'ennyama y'abawala bammwe gye munaalyanga. Era n'azikirizanga ebifo byammwe ebigulumivu, n'ensuulira ddala ebifaananyi byammwe eby'enjuba, n'ensuula emirambo gyammwe ku mirambo gy'ebifaananyi byammwe, n'obulamu bwange bunaabakyawanga. Era n'azisanga ebibuga byammwe, era n'afuulanga watukuvu wammwe malungu, so siwulirenga lusu lwa kaloosa kammwe. Era n'afuulanga ensi ddungu, n'abalabe bammwe abagituulamu banaagyewuunyanga. Nammwe n'abasaasaanyanga mu mawanga, n'ensowola ekitala okubagoberera, n'ensi yammwe n'ebanga ddungu, n'ebibuga byammwe binaazikanga. Awo ensi n'eryoka ng'esanyukira ssabbiiti zaayo, ennaku zonna zeeneezikiranga nammwe nga muli mu nsi y'abalabe bammwe. Awo ensi n'eryoka ng'ewummula n'esanyukira ssabbiiti zaayo. Ennaku zonna zeeneezikiranga eneewummulanga. Okuwummula okwo kwetabanga nakwo ku ssabbiiti zammwe nga mukyalimu. N'abo abanaasigalangawo ku mmwe naasindikanga obutabaamu mwoyo mu mutima gwabwe mu nsi z'abalabe baabwe, n'eddoboozi ly'akasubi akamenyeka linaabagobanga, era banaddukanga ng'omuntu bw'adduka ekitala, era banaagwanga nga tewali agoba. Era banaalinnyagananga bokka na bokka ng'abadduka ekitala nga tewali agoba, so temuubenga n'amaanyi okuyimirira mu maaso g'abalabe bammwe. Era munaazikiriranga mu mawanga n'ensi y'abalabe bammwe eneebalyanga. N'abo abanaasigalangawo ku mmwe banaakoozimbiranga mu butali butuukirivu bwabwe mu nsi z'abalabe bammwe, era ne mu butali butuukirivu bw'abajjajja baabwe mwe banaakoozimbiranga wamu nabo. Era banaayatulanga obutali butuukirivu bwabwe n'obutali butuukirivu bw'abajjajja baabwe mu kusobya kwabwe kwe bansobyako, era nga tebaatambula nange. Era nga kye nnava ntambulira nange mu kuyomba nabo ne mbaleeta mu nsi y'abalabe baabwe, kubanga baatambulira mu kuyomba nange, kale omutima gwabwe ogutali mukomole bwe gunaatoowazibwanga, kale ne bakkiriza okubonerezebwako obutali butuukirivu bwabwe, awo ne ndyoka njijjukira endagaano yange gye nalagaana ne Yakobo, era n'endagaano gye nalagaana ne Isaaka, era n'endagaano yange gye nalagaana ne Ibulayimu naagijjukiranga, era najjukiranga ensi. Era ensi banaagirekanga n'esanyukira ssabbiiti zaayo ng'ekyazise bo nga tebaliimu, era banakkirizanga okubonerezebwako obutali butuukirivu bwabwe, kubanga baagaana emisango gyange, eyo y'ensonga n'obulamu bwabwe ne bukyawa amateeka gange. Era naye ebyo byonna nga bimaze okubaawo, bwe banaabanga nga bali mu nsi y'abalabe baabwe siibagaanenga so siibakyawenga okubazikiririza ddala n'okuleka endagaano yange gye nalagaana nabo, kubanga nze Mukama Katonda waabwe. Naye najjukiranga ku lwabwe endagaano y'abajjajja baabwe be najja mu nsi y'e Misiri mu maaso g'amawanga, ndyoke mbeerenga Katonda waabwe, nze Mukama. Ago ge mateeka n'emisango n'ebiragiro Mukama bye yassaawo wakati we n'abaana ba Isirayiri ku lusozi Sinaayi n'omukono gwa Musa.